Nam nya bobo nya pheta wa azon khana e ya de lek bedu durame. Fofo amanu vala ke kya ke nye da akpena wole ngundi siya de gome kwa kwa siya tabe mye gavle afi siya le takpe khogan siya me khekpe akor nou si doto nke kya me. Gake de ko mye nga nou si nke kya le de asi o, evo mye nga ame si le nke kya ya de asi. E ata mye lekbe domrabe ame si le ekbe ekple etokpa ple mavo mavo katande asi la na yera mi ekbe siya esi me mye fofu de epe nko me alebe mye nga ale si mye no akbe aha subo e ya manye to wu. Esi anye susubli bola si le mye asi fofo ma wu ame si nga mye pe chiyo la nga be esi anye nye tepe. Nye gble mi ado kyo de wo asi o me, gble nkeke la fe, fe akpa si avava, kena wo subo subo le Yesu Kristo fe nko me. Amen. Nye tengu anu anyi. Akpena wo, bubu e sigale afi. Ndi na mi, nye se la kpokple nkwa wo kle, nye se la mak kpokple nkwa wo ha, le tukwa kata me afi si o mi e tsaka de, ndi siya.
This gives me a great privilege to come here.
Esia nam gome popo gande be ma va afisia. Eye ma fonu ntisia le tanya be visia ngu. Na nya sela popo nku awula. Enye na ne si chaka me tie fafa. Ela bana lengbonye si de kala homa tu vo de li. Eke ma ele be ma fonu do den du si me kle do de miame. Eye na nya sela ma popo nku awula. Takwa ho la le nya du si me. Eye, kamete fe, hogala, le nye nyame. Ke me le kuyachi, kome tofwa de le fufu de dome dome. Ke webe, nye du si me li, eye nye nyame han li. Eye, nye yok bago ndi siya le takpe hogala me, kle kamete fe hogala ha me. Eye, nene make nye hame aha, hame si le miyakbo le e kle pen, kre moji. Eye, le tepe siwe yok bago keng la, ka fufu fe, ka wo li, le etom yi tefe bubu wo.
We've had a tremendous time.
Mie wo yi janyo le apetola me. Eye mie kpato le mokokokoko wo me khena ngdi siya fe subo subo. Eye fien siya esi wo nyebe. Eye a yenge nkeke ene fe dutofo takwekwe siya fe kpapa yi la. Nuka ngtie. Mie kpe ame okata kakade jitwe. Ame siya tenwiko. Be wano afisya.
We're trusting that the Lord.
Nye dong de afetongu bena ana nuwu wujia nye de mi fien siya to. Nane si le tohe kakak blola wo wo me. Ale gbegbe wa yodo dono okata aho wonu ga jotuo si wo wona kokoko ale mi le mopopo ga me kena fiensia wo pe amaha ho la loloto ya mesia me hamede sia de to koma ha to ko de sia de me menya be na nye kristo togodo o ya kare jitwe la nye penu fo wola wo be wa van no mi adome ye mi wo mi fo nu tete de sia de be mi afia wo nu sinye afetola fo mola le si jebe we nya no agbe.
Now I hope that
aso mo pa mo be nga sala wo ma chi ma fo apa o ye mo ka de ma wo ji bena ye ma chi jojo ju apa o la bena ma to sa ji ngwa de me ble fa fla ke de Labana mnyebe, nusi okbloge malangu jisya la, wole, wotsoge atitre de ngunye lefon drogbe nkeke la ji. Eye, nye, nye meteng don lo o. Ke mnyebe na, nye mekblo wo u la, wole, tsoge atitre de ngunye lefon drogbe nkeke la ji. Eye ta, e wonwa wo sese, matengwa de eme o. Ye azong jisya, enye tanya gama singu myele nufoge le. Strong the deck place, strong big bay. Eh, yes, so see a time where when you consider the suku, Alebana, Nia Tengua Funu, to Angua, Womia Fe, Yangto, Tobe, Nia Degbe Feco, Abe, Mounia Boblo, and eh, Nufasia de Wingeto, Mongla Lame. Eh, me, Medibama Glombana, ne, was so for Ade Alo, was so for all at the Fed Siadela, Nanga Focasia Ache, Opera Simala, Ninga Bay, near the Asilia Focasia, Mula.
I don't know
what you mean. I know you have me. I work with them. I'm not going to Fred Bobby. Not for him. I'm not going to have you. What I see. I'm not going to have you. Hey, I'm not going to have you. I'm not going to have you. I'm not going to have you. Tafla chemi gade asile nyafuka langu vasere esi miya segbe. To novingu tu softman bo kude engu o. Azone wode asile engu. Eye novingu tu osofwa odometuade alo. Kristo tuade ko. le afisi afi mada si de nu si ogbon mele le ta nya si ameji o la me mekade ji be nya henya de en o nenye be mye se e gome ale si me fia si e o la enyo nya to jo nenema abe osofo ene abe klola ene ke me dia bubu nu si anu si mye kona senalan nu ke nu kwa susuga eveli kude nu si anu eye nenye bia si a eveli la lo de kala wo dome le tefe alo de keme le etefe le wo dome o aso mye la gbagba jege akpo ma wo fenya la mendi sia be nya do edo na nye la ne nya bia se wo nya le biblia me la ele be biblia fe ngododo ha na no anyi ne godo.
And now just before we
ke azo afi mi akpo sia wo ajetanya sia gome afi nya dogbe dade nya la tala medibe magblona mia dometo de sia de bena me vevieto mi kristoto bena medibe me medito mi agbobe nya dogbera de tanya ngutisia eye mi amesi okata le todrom le nya sala makpokla nkwa odoma ngutisia la mi dogbera de tanya la bena medibe madian kwade eye matonya tepe azo mi nya bena le nya gboglo sia ofo de de gblomala amiande na ganye amede kai ha le kugede enu sibe nu sinye agbekle kufe nya ene amegede ole mi adome le official le tutuge ya ano e homse ele me pambe mi adome tokede wo de wohi ma hwese ya o ya ke menye be le nye subo subo do mela ama oli si wo va do atom le do atom nya sile asinye be magblonla si wo to enyo wo bobo no anyi de official ngisia le duko kata me to duko kwa wo fe te fe gede wo Canada kple fugo do wo ha eye matenwa susu po vla si gbegbe wa dare chi wo o esi anya be amela fe du fo ma vo le wo asime e la bena eye ale kuku gede nu si e glo langu eye ta ma wa na be madonya mu de eta eye majibe ma tere si anu kle an kwade didi ale si kuma tenwi azo ma ma biato mia no vinyo nuosi ke metro asile nyenyakbe ade wonu be matengu agblele wonkume nana wala bilipa aklomang disia le afima si oke wo matengu agblole le nyasela vuta vuta wonkume o eye si autogwila magble kuibe ele be nyase eme mi khwene na mako abenu si to to mia no vinyo tugbo nye nyi towu simanya ne mie no anyi ne dokita fe to ofe kele todo mi la elebe wa gblonya de siade nami emena konwi eye mie de moto si wonye de tubio kle de kakio la emejibe mie de susu gbegbla o mejibe mie kwese eye mie no anyi po ni don kujibe nya tefela wa gblebe nya tefe ke azo di kekere ke mele mebe amegere wa nom ya dome si wama dasire nusi wa blaji o keke mejibe madro kwa echi na mi le bibla me eye ale me kwe sebena ne miano anyikpo ado toko la eke mago masese kwa susu nyi to asumia si kuda nusi jie meno zu damro eye ya wakata langu uko sebe esi ala de kome eye mekade jibe awi azo mi atengu afo nuti jivye na popode kakle afa alo atiti uwe maha nyemenya ye yine niye wako o.
And now,
ke azon, akela ame dibe maglon bena, le yi siyame, esime, enyanywe be ame wole nade wonya wongula, wowone na wopo klola. E tande, nyengu toha, menye klola kbo. Eye ame wole nade wopo klola fe nya wongu sibe, nusinye akbekle kufe nya ene. Wole nade wopo nunola wopo nya wongu, sibe akbe kule kufe nya ene. Eye eme kofambe plola do hi kwa kule nusikata wo nya awola. Ele nufiyame fe dukola tututu abe ale si wofie le semina ene. Eye dikeke mele eme be nunola ha nene make o. Le konyi nivo wovo si wosie nunola wo nonala me. Ele eme fambe plola la nunola wo nyeva van enye nya kwa kola. Eya tana nunola le nusi okata wo fie le fe le semina kple saraga fo wo mela amelato ni kwara didi de to le nusi wo fie la blom fie tututu enyo ekama nyema wo semina fe numa toto alo saraga fo me fe numa toto kpo o evo nyema do nana ka chitre de enu kura o gakeng nye agbela le toki bkhoyo yo esime meganye de viko.
And
Eye le esiame wotsɔ dzesi kpɔkple ŋkua si kple to aɖe nam si nye dzolili ko si tɔ ɖe ŋuve me le esime mexɔ ƒe adre le uti kapike afi ma tututu. Fofonye nɔ dɔ wɔm na amegã O.H. Watson, ame si ku eteƒe medidi o. Ye miexlẽ agbalẽ la mienya ŋutinya la. Eye tso keke ma yi la, esia megbe le tɔsisi la me le afi ma la, ede wokpɔ le amewo ŋkume. Ke azɔ ena wo ɖe fotoe si geɖe eye wotsɔ ekunuŋu le Washington D.C. abe ŋutɔnyenye gbalẽ ene le Mawu subɔsubɔ ƒe aɖaŋudɔwo ƒe xɔgã me. Si be gbɔgbɔmeme ɖeka hɔ si dzɔdzɔmenunya ɖo kpe edzi be woɖe fotoe. Si enye dzolilikpo ma ke le dzedzeme ma ke tututu me eye le go sia gome si kplɔ Israel tso Egipte. Mexɔe se be enye Yesu Kristo le gbɔgbɔ ƒe nɔnɔme me le Mawu ƒe vinyenye me. Elabena woyɔe be amegbetɔvi esime wòva zigbãtɔ, azɔ woyɔe be Mawu ƒe vi. Le milenium me la, woyɔe be David ƒe vi. Eva nye amegbetɔvi nyagblɔɖila abe ale si wogblɔ tso ŋu ene, azɔ enye Mawu ƒe vi le gbɔgbɔme. Le milenium gã si gbɔna me la, anye David ƒe vi si anɔ anyi ɖe David ƒe fiazikpui dzi. Abe ale si Biblia xlẽlawo katã nye ene bena ema enye Mawu me ŋugbedodo tso Mawu gbɔ na David. Afɔ via ɖe tsitre be wòanɔ anyi ɖe ƒe fiazikpui dzi. Ye azɔ le subɔsubɔdɔ saga tɔxɛ la me la, woyɔ ŋkɔ ɖe sia ɖe nam tso le Mawu dzi va ɖo abosam dzi, ke ema la nenema ko wònɔna ɖaa. Emae nye nu si katoliko hamia ƒe akbishop gblɔ nam nyitsɔ zã me le afi ma dzeɖoɖo la enye bena gblɔ be nɔvi ŋutsu Branham Yohanes ameŋlɔla de dzesi eɖokui emekɔ le ŋɔŋlɔawo me abe ale si nyagblɔɖila Yesaya gblɔe ene. Egblɔ be wo subɔsubɔdɔ la wode dzesi le hamia me. Egblɔ be luteranuwo le Biblia me. Egblɔ be luteranuwo nya Luta, Wesleywo nya Wesley, ke eke ku ɖe pentekostiawo ya ŋu. Egblɔ be wole tsaglalã tsam womenya afi si woayi o. Eye megblɔ be amegã mekpɔ ŋudzedze le ema ŋu, ke ema yi gbɔgbɔ la ɖiɖi ɖe aƒenɔ la tsi si mekpɔ mkpɔtsa o, esrɔ̃ nyɔnua ye eye wòƒo nu hede dzesi nenem nuawo ke. Azɔ be maɖi anyiku aɖe le gbedasi sia si gblɔm mele ŋdi sia ƒe ŋkume la, nye menya o. Megblɔ nɛ be mebena amegã nye mate ŋu agblɔ nenema o. Ema nye nya gã triakɔ aɖe be woagblɔ ede nenema. Nu ɖeka si menya nye bena nane dzɔ godogodo. Nu siawo katã la ɖeko woɖo kpe edzi kple dzɔdzɔmenunya teɖo kpe edzi kpe ɖo le xixia me godo. Mate ŋu anye glito nya o, enye nyateƒe. Nu ka wònye? Miɖe mɔ na magblɔe eme ʋuʋutɔe hafi maƒo nu na mi ŋudi sia bena nye menya o. Eye nye mele nu me tege kpɔ be maɖe zɔ o va se ɖe esi mase nane tso eyama si ƒo nu nam tsã va yi hegblɔ nu siawo nam la gbɔ. Miɖo ŋku dzi, míaƒetɔ Yesu Kristo mede dzesi eɖokui kpɔ abe Mawu ƒe vi o. Egblɔ be, wòe gblɔ be eyae menye, nu sia ke ŋuti wo dzim ɖo kple bubuawo gake mede dzesi eɖokui kpɔ gbeɖe o. Ke azɔ ema nye dzolilikpo si kplɔ Israelviwo nye aƒetɔ Yesu Kristo le gbɔgbɔ ƒe nɔnɔme me. Mixɔ esia sia, logos si do tso Mawu me. Ye azɔ esi wònɔ anyigba dzi la, egblɔ be metso Mawu gbɔ va eye meyina ɖe Mawu gbɔ. Mi katã mienya esia. Eye le eƒe kuɖiɖi kple tsitretsitsi megbe la, Saul si tso Tarsus nɔ eƒe mɔdzi yina ɖe Damasko be yati kristotɔwo yome, elabena wonɔ nu siwo to vovo na nu siwo fia wo la fiam. Ke enye aʋawɔla gã aɖe nɔ Gamaliel te, ame si nye nufiala gãtɔwo dometɔ ɖeka le ŋkeke ma me le woƒe sukua woƒe saraga nusrɔ̃ƒe la kple ameŋkuta kple dɔwɔla le hamia me. Ye afi ma ye kekeli gã ɖe dzolilikpo la ke ƒuƒu anyi le ŋdɔkutu dzeti. Eye gbe aɖe gblɔ be Saul, Saul, nu katã ele yonyeme ti ma. Azɔ ne miede dzesi la, esi Paulo Saul fɔ la, egblɔ be aƒetɔ ame ka nenye. Azɔ ŋutsuvi ma si nye Yudatɔ la, ɖeka ɖe dzitoe la, malɔ ayɔ naneke nenema o, negbe ɖe wònye nane si do Sauli Mawu anye ne mayɔe be aƒetɔ o. Eye ta enye dzolilikpo ma ke. Abe ale si Yesu gblɔ ene be meyina Mawu gbɔ, metso Mawu gbɔ va, eye metrɔ yina Mawu gbɔ. yenye maga trova le tolili kopa na no mme ake egbo ba nyenye yesu amesi yo mati menele eye anye nu sesena wobe na da afokpo nu tonu emye de gesi be si me apostolo petro amesi oto safia ode asina be watu hamela
nye
kwa ebana enoga home eye tolili kposi ake to glia womeva vuga kwa po votuo hekplo petro dogwe nukunu twe esi medefu adeke na jola la o nanye la enye yesu kristo eye make eto ekbe yide mafomafome eye gawu esia yina nye jiasi nusianu pakle jojome sile esi nusianu la epe jojome oto nyane ku sitem wole eye me biato mia sibe, mia lengku de kutete si fome vitemu wole langu, kekeli sia, sinye mau, kalabena, egatro ina mau fenya la kwa kukoko, kedua kwe mau fenya la chi, dia gopa mau fenya, eye mau dua kwe nya machi be, uzuna nulekua le mia fengkume, elebena nena no magbene godo. Ame woyu ambe nya glandila, nyangto nya mayu adu kwenye be nya glandila o, elabena, nye machi be, ma kate agblonene mau. Gake mekpo, makblo be, mate wakblo esye bena, apeto demo be, mekpo nu odongo, kekblo nu siwo jola, nu siwo avacho, nu siwo le jomla. Eye eme da fukbo si, de kaha o, lezi akpe e wona na wome. Nu siya nu siwo globe avacho la, jo, nyikata amye nyane nema. Ne ami ade li, le nye se lakpo klenkwa odome nji siya, alo le tepe ade ate wakblo bena, e da fuzi, de kakbo la, mi vofa. Ne mi a titre aglone nema. Kene ame siya mengabe, esiya yi, le siya kpena na ome, esu akbe pepepe la, mi globe amen. Nyikuya, eke mane nema ke wanye le kikia mekpedu. Nane, sokbe le jojoge. Ma umedua nene mnu oda, ne tamadodua deke eme le mekbene o. Nyeko meno tamabum le afisya, me diare afisya le nye, jisilede o domitore kame.
I'm wearing this morning.
Bena ndisia medo alote nu pe adeo ke amegede ole mi atoma se cinema ofefe wala sia nkokpo Jane Russell eye dada nye Pentecost to eye Danny Hardy nye enoga norivi enoga norivi tititoa noga favi enye Baptiste to eno titrede takpe ame asitala ufwe takupe mele Los Angeles, California, pewe sivayi. Eye de kome wunya sese, pongu sese mwade gbogblo nu tetiko. Elebe gohan jipola, ma ufwe pupopia ufwe jipola ganto odo meto de katsule, jiano ufwe afisi obobo no anyido, ke diva nyaglo kupiachi, eye woglobe, nyema wosebe, nofingu tubranam zibe yakblo nene mau. Meglobe nene ma medibe maglon amaga enye ale apeto glo esi kela nwa kure hame anguti le agbono isiame eye ema yi me lofola e kakwe esi asinge asitalala eno vyanguti unno afima eno foto dem le afima na television ndima eno vyanguti bubu nye nye fya hamo fe klaki le California eye Danny Henry Zoyi ngogwe simetakwekwe ya wunu, vanya glopi ya ji alia afisye mutu wa ukata no anyidu. Ezo vato efe asikla konam, eye oblonya siya ubena. Na vye mtu branam, mekpo mwabe siya madibu subobou. Gake, ebe, ema ate mwa wanya dedefya ta blavovo etonlia. Evo wanya ta blavovo evekwile nya dedefya si. Ya globe, makwa mwabe siya madibu subobou. Madenu le ema afi, azo ngutu vila nye baptiste to, eye menyana neke kude gbogbo manu wongu ou. Efe abo gale komenam, esi wode asi nukufo mekle gbogbo tuto. Eye esi wawu nukufo nuo le gbogbo tuto mela, nyonu wa ade no afima, no anyide ngo nye tututu nye amelolo si nyron. Eto globe na, ema mehiya gomede diadeke ou. Eglobe meto Shreveport, Louisiana, alo Baton Rouge, Louisiana. Ebe, ema inye Fransekbe simeko. Vito le du, ame sinye Fransia ouhan, no afima eglobe, kakade jitwe Fransia ou menye, ke ema inye Fransekbe blibu. Meglobe, mila la vye, wonglon nusi woglon, eye wonglon nusi woglon, afye miaglon nyade siade. Wonglon nusi woglon, eye mina miakbom, nungonglon ou. Ale ame de ka ngule dadi, eye ame kemi anha ngule dadi, es sopepepe goha, toto je siya wo nye deka. Eye le ma yi lopo titutu la, e si o he wopo nu wang lawo de gul la, de kaku inye kwa de si, to da khe, la zo tso mekbe va. Afisi, eye mekpo no fo le bobo no anyi o, en no titre nu le mekbe, e so va ngo globe na, mila la fie nye ha, me dibe ma danye nu wang lodi. E globe na, menye fransek be gome de la le UN, du kwa wopo fufufu. E globe, nye ha, me dibe ma tso nye nu wang lawo anna. Elle a fille là, nous on l'a et toi au catan, sope pepe, le français de main.
And here's the way it reads.
Que est-ce y a n'y a la si on l'a? Est-ce y a n'y a nous on l'a si on t'a on l'a? Si on s'en l'a un maquet, est-ce y a n'y a Danny, fait nous on l'a et y'a un toto, et tu es de effet à cloumé. L'aime fambe et y'a de Christoto à si t'as là au domaine, club ou boire.
Because thou has chosen the narrow path.
Esi etia mobila mosese lata ezon le wonto wotatia nu.
Thou has picked the correct.
E wonya metoto si letefe eye emekonye eye wonye nyemola.
Because of this.
Lenya metoto gansiata tifofe akpakande lelalawum. Nyametoto janyi kanye esi ewo.
This in itself is that will give and make come to pass.
Anna, aye, wawobe, jiduduka, avame, le mawu melolome. Azong tulangwa, epon kode, tele afisia.
The above statement was interpreted.
Nyakwaglosi ova ila, ode wokome, le. Eto, danihari, siglo nyadide, novingu tubrana mungubo. Sike, dasedila eton. Sona le kofi nofwe le Los Angeles, California. Azo de kakpu isi ake, si nanya gradi isi a, evo menya nou si blomu ono ula, e yire Yerusalem, anna ule ti de ka esivayi. Gome kwa kwa su esi be, wo yi, keke mlo yodo me afisi esi yesu kula wo dido. Eye si omlo afimala e globe, nye nufa tamena ye. Se si enguto eye, nye de asia vifafame. Ebe, elekekbekbe, wo, sesena novi ngutu branambe, wo notitre de kike mekple nene munu siyao, ple hamea wakata ngwe. Abe ale si wo wo glekpo le, Billy Graham fe akpaji enebe, mia tengu akpo Billy Graham, elabena, hamea wakata fufude engu. Nyekwa ora Robert, Pentecoste yao. Yake alaka ni atengwa kona nekbede, esime wonyena nesi titrede, nusi wofia ama ula ngu, enye mau. Ke Danny, nusi wawona abe mojaka dede enela enye be, ekpana, ekpesu esweu. Ezon ye afisi woda atitu galado, afisi woglobe atitu gala, le, agakpe adeji. Ami adeke meno afima wo, eata, eka agakpe suwe ade, de efe aplome abe, mkudo jingu ene, tse gova afe eye, wo tse wo. Alo nukbe e venam. Eye nukutwe la, esi wawo wola, eze abe vwe tade wongwene. Eye to wakle e vya dometode si ade meva yiten la, mobi ade zote to wakle e vya meva yi. Azo ama atengwanye, mikuya, atengwanye be, amebubu madege si o. Yake nanye ala, nane wongye vakpede nusi o mekhose langu, mekhose bena gomesesele nusi anusi. Eye azon le eye siya me, nusia nusia fetol la. Nenye esia enye nusi woglodi le malaki atane me, pekle, luka tabi adre me, ple, ngonglo kukibu bukede siwo, wolebe wavame le nuwubu nkeke siya me la. Nina maglo esia ato wo nube, esia do komodua nyi na amela ne evavala. Eya ta meta kwegere na mawun sankatan to nenye ne ma wolela edemona mwo nu suede le nyeskuma de madefe no nomme lame be madenge njeje popo afia le bololo namu nye lolo na eyama ple nye pelolo na amawu eya nguti meto an kwore didi le tetemre tanya siangu singe sondede ple songbegbe mawuna fe mi katanu juro
and now
ke azo mi do tonwi. Eye, mino vinyo nuo migato, dogojo o, mino anyipo kena eyi fuyade. No vinyo tuo, ni wone nemake. Migati miyafwe moho le, ego doda afisi, kateta siyale yim o, niga wone nema o. Mino anyipo kena niti fuyade wovasere esi wa wunu. Nido tonye, ne miyawade kakli ola, minglo, monglo kukwe isyo, samale la dadi eye, emekbe miyajiro wome, lekbe dodora me afi miyawo miyafwe nyame tutu. Mawuna kpede miyangu esime miye le jitimbe miya tede tanya siyangu. Naso atengwa didivye, ne medibe mati jimadi kura o. Ke de komya wa myapa yi ngudo mikata, be mya sroma ufenya, le nya tefe kle blibo nye nye me, ale sinu, nye nya atengwa sroko.
Let's begin with St. Matthew, the 19th chapter.
Nina mya jaya goma kle matio kokoe tawia shekelia. Eye atochi, masusube kwa kle kukwe nyilia le tawia shekelia me, medibe ma jaya goma. Matengwa je goma kle kukwi kbanto ha. Eye, makhle adidi kekedo kukwi enyilia chi le tawia shekelia me. Azo midon kujibe, nene mnu siwo glom malela alebe watso maufe nya la me. Matengwa nye nye nto nye nukwa susu o elabena nye nukwa susu le kuabe amede sere to ene. Yake le godobe wano jiye yime kwa kule maufe nya. Midon kujibe, mawu lianu de siade de jiye yime. Metronak bede o, enye yamake eto ekbe yide mavomavom me. Demye kwa isi asia, enye yamake. Azon maklenu letawi asheke liyame. Eye ovame esime yesu, wune nemu nyasya onula, ejo le Galilea. Eye ova yudea nto ome le Jordan godo. Eye yamaha gede o jayyo me, eye wotakbele o ngu le afima.
The Pharisees also came unto him,
Farisito va egbo, eye wo tikpo globena, matote se, alebe, nyatengu akpo ale si wo tekbede, ame si wo wonye, vale etengpo laji.
Saying unto him,
globena alo de wo demona amebena wade asile swangu, le nyasye nyangu timaha. E dongu, globena, alo mi klikpo bena, ame si wo amele goma jeje ame. Kela, atukle asi wo wawwe wo maha. Eye wo be, le esi ata ame, akple fofua kle da dadi. Eye walede swa nguti, eye wakpakle eve wanye nguti lan deka. Nenembena to esi aji yina la, wome ganye ame eve o. Nekbe nguti lan dekako.
What therefore God
has joined together,
that man put asunder. They said unto him,
O glone bana, asunu kanguti mose desa bana, wanag bebeg bale, eye, wade asile enguti maha, e glona wabana, lemyefe jime sese enguti mose, na momi bana, nyade asile myasron enguti do. Gake to gome jeji amekela, melenenema o.
Now,
Azon, mawu nakpede miyangu.
This scripture, this question,
ngonglo siya, nyabye se siya la, wotu edo yesu nkume, lepe subo subo doa fe gome jeje tetiko. Eye wotu edo mose nkume, lepe subo subo doa fe gome jeje tetiko. Enye nyabye se ade, si noa vevye to wu le chose tope jime. Mufon wala ya ame tuwa deke leme o. Yake ele nene na chose to, ele abena chose to jak, bagbabe ya wangu si anu si enya atengwa wo, ano akbe jojo ele maufe nkume. Eya unti esia, ne nyabye se ade vale, subo subo ngula, eke ma sronde de kple sronkbegbe fe nya doa moda.
Why? Because it is the cause of the original sin.
Nuka unti e. Ela bena, eya gwe jojo me nuvoto. Afima e nuvoje gome le. Eye, susuma ta ye wo hene de go esia ye la bena. Enye nuvofe, gome tofe la tututu. Azon e yime le asinye no gebe ma denusia wakata gome o. Yake anye jijo nambe, ma do miyafe akbal ngonglo ungu. Alo nusia nusi miyate unko. Alo la, akbal wo le, miyasi kude anguti. Eye, kude bebya gede wo unguti. Eye, koha, nyajojok bale. Lale wo kule nuwo keng le afisia adokpe siyaji. Nye nyabena, hawa ye. Ye vuto si wo bube dula. Nusi mele ngongula nu koha o. Azon wele kogblombe ye vuto jenye.
It was neither one.
Menye si alo kemeye o. Ewa hasi, eya meye vigbanto ojoto, siye nye kain, satana ngutofo di. Ela bena wokpa uvodi nye nye le eya mame, mevato abelji o. Satana fevye nye kain, menye bebya sile miyasi azon. Hawa globe, mejimutu vi to afeto lagbo, siya lete fetututu. Nyate wa to ngonu vodi vodi wu le tu ma kle ngutu vodi wu ne wa ti vila ela ba wa to afoto lagbo
because God
has ela bana mauda sawodi eye na nam sawola aba ala si edena ne ne mi to ngja gbe dade agbele nyuya de mela amie ke ela ba wa mie ela bana mau fa seye ne wa do nukula ela ba wa mie Eye nane kemeli si ate wana be akbe na mye o. Nebe mau elabena ele to wom le efe sewote. Eye auntie si odo nuku vondi de de ha wafe viji domela. Elebe waji elabena mau fe jiji fe selaye. Ke mate wana wano bubwade ke ube waji o. Elebe esye na to mau bo. Sumate aya mo glona be diji tukuo de wo hi la asie menye ji la kristo to we ji wo tala wo bu yesu kristo fo vule avude de vilata ne meto le eme alesie wo ji do kle mo vo di siji wo ji le la o e ye nya ma upa le bi si to ke ma pe nu vo ye diji su ma te nu atro ji me o e la banana na ke me li si me wa tro ji me le o e ma nya ke ma pe nu vo si kristo fo vu to ye
babies go to heaven
diji wo ina difo
It's original sin and
Jojo Manuvo, Eye Sumataye, Wunya, Wunya, Yabiasado, Nanu Jojo Gande, Toma Upola, Prela, Yagbato, Egebe, Eke Kudes on a de place on Bangu. Nazo Abe, unless you were not a Coco Cola, a Potonian Yabiasella, a Mao Dome, Abe, unless you were not a Yasu Molly, unless you were not a Muslim Molly La, Nana Mako, Unana da, Eye Ebessia, Eganian Yabiasella, a Mao Dome, El Labana, Ucola Tinabe, Yanu Sienyang, Yatefe. Ene nya bia sele afiadela ele ben dodo hana no anyigodo eye azo si wonye ngododo abale si magmule ko sira siam enela ele be ngododo si le tefela na no anyi eye ene mi kpo ngododo na nanne eye esia esia ma le tefola e kama mi nya bana enye alapa ke ba me be mi ayiji anno nya biam se basere esime mi ado ba bia ba balangu na mi ajibe nya 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 tefela
and being this is a
ke si wonya be esia nya bibla men nya bia sela ele be wonya bibla men dodo ha esokre ale sime klope na me jibe ma yide ejepe ndi sela eye nyito kekeke si menya esia ela ele be ma ji nane le agbliachi sile ejepe lofo tututu Eye, matuta ejefe. Amiade akwape, loving to Branham. Esia enye, ejefe. Ate wanya ejefe fajro. Gake enye, anyege ejefe. Mato anu si tututu jim mele langu ayi. Elebe matrokbo. Ne, menyabe, mele tefeu. Eye, megbene, amiade akwape, loving to Branham. Tomo siya na yi. Rota wodu sime. Azo eya ha, ate wanya ejefe fajro. Gake, siyege ejefe ye.
I would lose the object that I was looking for because
Mabunu si jim malala elabena magbomonwi to jojue lafeli po wongu yi.
Now,
azone le nene mala nukwa susu eve le miya si kude sronde de kple sronkwek bengu. Eye wawenye wotometo de kakblobe bena mutu ate wade sronzi de kako nekbe de sronku. Ke ema enge nyabia si awo dometo de kak.
But you go to following that, you go
overboard. Ya kene nye tiye ma yomela, miyak boli folangu. Eye emekbe velia globe, oh, ne sronyonu alo sronyonu tu wodome tode ka wo hasila. Ame de ka le wodome a te wakbe sronwa. Eye wakade bubu ake, miyak po miyado kyo le li folago do kwa kule ema ha. Eke mami kuya, menye jekhe, ejefe ye lo, alo anyehe, ejefe oh, miyedibe miyayide ejefe ten. Mongolo kukiwo afomia si ne miyide gosiame. Mongolo kukiwo afomia si ne miyide gokemiame.
Miyajibe
miyanya afisi ngongolo uvakpe kwa kule ngongolo wole. Eye miyanya nusi nyanya tefela le eme. Desiade to mabubu ke metengu ke mudodo ngitove o. Kake elebe mudodo adena no anyiku kuku.
It's just like today.
Egalle abe egbene nufafia fe nukwasu suga evele hamia me odometo de kainge calvinism evelia inge ami aminianism de kale wodomenye singahela evelia inge amanuveve
Eye
mi ba kpo e bana amesi oho amenuve veji se Calvin Towla ogbro na be. Wa yira mawu medefu nam na me yota mawu medefu nam na me no aha o. Matenwa wona nam nu sia o de die no no ma vole asinye. Emegbe mi kpo akpa avali asinye se nya hela globena. Oh, de majibe manyira ne afi, de majibe madenu singe nyesusu afi afi, de ke menye Kristo to, ele be male do kunye kpo. Mi kpo ya. Na kpo do kyo le mo vo 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 afi, eye de ke mele wo do me si sogbe o. Azo enye nu sesen be wa gblo ne ne ma, de ke nya te fe ye. Mi kpo mi do kyo le mo vo 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 afi, de ka yi ko si me, de ka yi ko bu me.
Now let's take
a look at the people who are not going to be able to do this.
I'm going to be able to do this.
Ne eli asi ngutwa de nguasimem nyemeli ola ne metro bokula ezunyonu si ogbe eye nyemejibe na no nku wom ano asilim anwo segomea nyenye sromuntu
e wela
magbe ona magbo e magbe ya ha do asira khelle nye kola globena enwutu nyenye majibe magblo nyade nawo mikuya mikuya bena na ewo nku na nyonwade alo klonwade tui Alo li asinyo mwade mula, zungu tu siwo gbene egbova. Azo ema manye fome vivya de wa.
That's illegal.
Ema enye senyake lao.
All right. Now the other side is that if I
Azo akpa velia enye si. Bena ne e yifugo doke wafu dadala. Enye afima ke globe. Azo, kora, ma tokle nyon usia. Oh, enyo na sronye. Ma defune o. Sronye globe, ma tokle nyon usia. Esia katan sogbele bili gbo. Metor de kelema o. Nenye metor de kelema o la, eke ma nane gblende gbonye. Eme lonyon u manye o. Eye neye ha metor de kelema o la, nane gblende gbo. Sronye wo nye, nye medibe, ntubu bu, na gblekli o. Sronye wo nye. Azo mo nu nyito le engu enye be, wakle evela nye tefele wo si gake, menye nye tefele tututu o. Azo nye me yina fugodo, bema wo nwa nye la, ma fofu nye fome swe la de gbonye. Eye emi adok berakle emi anwe wo. Eye ma towa ada sina ma wo, eye watso mo ada sina ma wo. Eye ene miye wela, miye jo yi fugodo, me jo yi fugodo. Azo me nyabe eluam, me kade eji, eye me lone, e kade jinye. Ziale si me lone nema la, me lebe wa khanu be ma vatokle nyonu bubu o. Ziale si eye han lomde etepe la, cho, me nyabe manosusu bombe, utubu bu avatokli o. Elabena, suranye wenye, eye me kwa eji se. Loko sebe, nengebe me wanu fonti ade vafala, me wafo dada ke dogo ple nyon ade la, eye me trokbo ke fwe mene la, eye me glone be. Me danye me jibe ma wanu ma afi o, leko gamwa dem, nyonu si afudu va, bonye feva, feva kla abonam, eye woje ale kle ale gome. Loko sebe ase e gome nam, me kwe sebe na ate akemde eta. Geke nye mele e woke yade nane keta o, elabe na meloen. Baba atwe kem ha nyemela woke o nyemajibe madia bie ngude na ne keta o do baba menyabe atwe kem de ta ha nyemajibe madia abie ngu o eye ne ne ma wole klemau ne me ne fili o lolon osinye a magbeto fo lolon no bi owo fo lolon ati wanna be ngutu na sele document ne ma do de sunagbola eleke akapo o fo lolon ya awo Hela gbepenye ti la gomenye ma u fo lolon eleke e ma anabe ma wo do de yesu kristo gbo nia ziale si me ti be ma wela wole nge ti me be ma wela edanye me globe ziale si wole nge ti me be ma wela ma yada we Sing a gege ma de mo nam be ma we o ela bena esime nya be ma poto gege na me we la tai ga ke nya te peva va sile no me la nya be enye na ma u we lolo va go chi ma ala be be e ti be ya wo esia e ma nya nya te pe sile e me a ti ma nu go su su e fe a wo le me nya sing a gege a lo e ke me a o a lo calvinism o wa kle e ve ye
We find out
Azo mye gakpo egbe ha bena koma atong ko gede woli katoliko hameli, protestante hameli, wadumeta de siade le kwaplombe, yewenye mola, mikuya, miyawo siye mola le, miyawo nye nye tefela. Deli nye metodiste, e globe, miyawo siye nye tefela le, baptiste globe na, miyawo siye nye tefela le.
Well, to me,
enyo na nye la, siyale si wado sisele la memala, melene na ma owe la bena, yesu globe na, nye 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 tefela, mikuya. Eya unti abale si nye ma unya no, le zasiva yimene, bena, eya nye tefele afisi ma uchofe nkodo, tefele ka sili na subo subo. Menye Kristo to, le esi enye protestante, to ta o. Menye Kristo to, le esi enye katoliko, to ta o. Menye Kristo to, le esi enye metodiste to, baptiste to, alo pentecoste to ta o. Enye Kristo to, la bena, wengiro wode, yesu Kristo me, to gogo kokwe chi, menye le ti me o. Ose de ka li, afeta de ka nyongro de ka, esi enye gogo kokwe fe nyongro.
Water baptism
and you do a fellowship baptism and induction into the Christ.
Christ. That's the truth.
Iya tefela. Souverain le mien si, kude son de déclés son pegbengu. Azo esi ni afeta ofu, nutrenu adria ofe nyangangla, si le efe nyala me, nami, le nkeke mamle si ao me. Azo mi adumeta gede wola nu si ate wanyen helak ben nami, gake nyehame la se gome. Tonu kame. Eye mye se nuto unte ga okle nu si ova jola ngu. Eye nye bia se la nye bibla me fe nye bia bia de. Wokpe mi ba fi be, nye akwe ase be ele be ngudodo va vantua de nan no anyi na nye agla blibola. Si wokla chokike me fe gome dodo anyi me.
And the Bible prophesies and says that in this day these
Eye Bibla glonyadi globana lenkeke siame wana wanya nyagagla siawo nyadedefiatawo eye le maudola adrelia feg bedenkeke womela laudiki afeg bedasi cholala wana wanya maufe nyagagla wo ke siange agbeno yimletola sinye laudikia mikwa ngongo Si akata si ichi fe wi atonson alo awuha eye koma haton kode kape ha me doto eme o. Luta kpo ngongo koma haton kode joto eme. Wesley koma haton kode joto eme. Alexander Campbell koma haton kode joto eme. Amankuta bubu si awakata John Smith ple bubu awo koma haton kou. Moody keke vayi. Yake de kale afisia enu enu la ngongo jidina abe fe etonko. Yake esia li abe fe wi atonson ene. Eye koma haton kode keme mieto eme o. Elabena, fifye enye nukula fe eyi. Tro me gali o. Esime, tro de kaba yivola, nukula e. Ma wule klalu, nemele e wom fifya wola. Ele gamia de yoge va blibo de dekbo, to efe nya Yesu Kristo me. Nitege si, ele ben udodwa de nan no afya de. Eye, esi wo nye ma wupe nutrenu adria wope nye gaglala, nutrenu adria wo. Amene nye se gome mi kom yapa si chi, nam nyak bora. Mesusuba me kukbo tolo wo dome nye myapa fufufe, si cho tefe ya wo, midoto. Neme nye nene mo la, akbanle a toko matiti o kude tanyalangu, akbanle o le mye si, akbanle a de o kude en fifia. Yesu le mye fe nu gekli amme, be mi be mye tro yide gome je di amme, be mye akbo bibla fe, ngdodo va fa tola.
Now when he was confronted,
aso asima wotso asia do nkumela nu afaji pomu wono.
The priest said to him,
"Nu no la oglone bana de ame atenwa gbesuna adebubu de nu sia nu tamaha eye yesu globe melene nema le gomje jama o emegbe oglobe Mose demo na mi be miana begbe gbale eye mia de asile enu de nu sia nu ta
he said
Ek blobe, emala, musa wei, ela bena. Made asile ema ngu, atote viede afima be matekbe de echi. De miya fe, chi meseseta. Gaketo, alo, legome jeji amela, melene nema o. Nyabia sela, nyabia siya ekbela, sigbe kiki amefe, ngutifafa nya ene, de wavato politiki jia. To duko ofe de kawo wo fufu fuwa wojia. Maglona mi be, ba u. Ema kwa gege siya yi. Eye, egale ekpo ge ake. Gake kokoko la, ngudodo va vantua de li na nyabia se la. De ngutifafa ava nonyi gba jia.
Yes,
na wada nu voda la anyi gba chila uti wafa ano anyi eke va sere ma yila uti wafa ade kemela anyi no geu
nation will rise against nation and kingdom
against kingdom dukwa titrere dukongu eye fiaru fode fiaru fangu mauna atike na nuvo mido to nyue azo mauna atike be wada nu voda la anyi gba chi Gake amele anyigbanchi la metibe ya homa ufe atike la u. Mauna atike mi ple mosiji mia de mia pe e sonyon uo eye mia no agbe ple wo le la mi. Gake ame malon a homa ufe atike la o. Malon a ho efe nyakude engu o. Yesu blane nama ke esi adonku ji jinami kude efe nyangu esi emye nyabe ekblobena. Zifo kle anyigba o wadafu nu avayi ke tonye o numayi akpo u. Nyabye se la ngdodo vavato sigbo yesu jibe emya tro yie la enyebe emya tro yi gomejejia. Ekema ema ela nye mose gbanto me. Elabena anyagbe gomejegba le enye nuku peta. Na nyabya sede siade le bibla me. Ke le be na tro yi nuku la kpo siya yi be na kpo nuku si pomeji ele agle la me. Be na tengwa kpo nu si ava nye wo nunge nge la. Azo nuku ka pomeji e wofa. Mose gbanto. Esi wanya nuku fe tata la. Nya tro yi mose gban me. Yesu fia asie siya na mi le ngongla me be. Le gome jeji ame. Azo amido nkuji. E yenge esi me e yi yiche e gome. Dongo na manye mavo mavo. Azo mi apre nyabia sele afima la inye midegesi. Ne mye tro yi gome jeji ame. Azo mi gadasi afuo. Eye susuma te ayema jibe mafo nuble u. Alebe amesi o le kanu. Eye bena nyafo kawo na tengu akble eme nako.
If Jesus said go back.
Ne Yesu globe mi troyi gome jeji ame la, nu de siya de fe eve eve kwe no anyi banji.
There was one Adam, one Eve. They were joined
Adam de Kelly, Hawa de Ka, Mau Blawo de Kei.
One female horse, one
son of de Ka, Atua de Ka.
One female parrot,
Koklo no de Ka, Atua de Ka. Le gome jeji ame. Abe ale si wo glona mi be mi atro ye gbo ene a. Atuple asi de kakwe li na fome de siade.
Is that true?
Right. Amen.
Le te fea.
Then we find out.
Eme gbe mi ekpo le afi ma bena. Le gome jeji ame. Nusia nu no do do bli bo me. Ke le gbe soso chi. Ble mau. Naneke me do le do do me o. Nusianu le tifo gakoto le dodome le tivi okata galaxy o refundo anyila nu de siade le dodop dblibome ne wo dometo de ka te dakula atote ma ufo dodoblibola
now listen
azon midoto demi kuya te toto de kaku agble dodoblibola kata dome Azon esi me amegbe tono yi yim, le ji yi yim me ple mau, ple ngutu de ka, ple nyonu de kala. Nyonu siya wonu von, kede anyigba fwe dodo la katanda le ji yi yim me kpe ple mau. E ya ngutu nya de ka, si wotso kpede akbale siya ngu. Alo nya de ka, si wade le eme la, de na kristo toda le ji yi yim me kple mau. Dena hame adeda, leji yi yi mekple mau. Dena fume adeda, leji yi yi mekple mau.
Every believer can be thrown out.
Wa tengwa de, kose to de siya de fube. To ma ufe nga de siya de koko, begbe me.
Then it was the woman that caused the
separation of the lovely heaven. Ekema, nyonu lai refume jivi ma fe,
It was not a cherubim.
Menye karubiwe defuna anyigba o.
It was not Adam that drove the home.
Menye Adam ye gba fomela o.
It was not anything else that drove the home out.
Menye nububwa deke gba fomema o. Kede nubibo lakatada lejiye yima o. Ke bung nyonulai hawa.
And it is here that the beginning that Jesus spoke of was broken.
Eye afisia ye gomejeje asinwo Yesu fonu lela tole.
Jesus said at the beginning.
Yesu globe le gomejeje amela mawu wowo atu deka asideka nafo mede siade.
And now when this woman, not the female horse,
ke azo sinyonu sia menye sono o menye avuno o gake nyonu
she broke the entire
mawufe do wole anyi banchila kata fechi ke tsonu sia nu fugbere kume
the woman not the man
nyonu lae menye mutu o eye gbanu bablala
she broke the covenant because why she stepped across the border.
Egbanu bablala nu ela benanu kantie ede ata mawufe nyafe lifowo.
Now if she broke
as on egbanu bablala kle esurangutula egbanu bablala kle mawu ha ekemale esu egbanu bablala kle mawu tala egban kle esurangutu kene egba wo ngbedodo kle won bablala kle mawufe nyala. Eye enye nu sin na be ame viji de glomba gede oli la bena ame ha tutu ade va peta he globe enyo menye gome enye mau eye enu si ade adodo wa wala katanda le ji yi makple mau fenya ye ko nu majisa o Dr. Jones globe menye nene mai o keke si ala si mau globe ele nene mala e globe mina ame se ma fenya na nge alakpa eye tonge na nge nyatefe.
Now, we see being that the covenant is broken, then the lifeline was broken. Also, the timeline was broken. The covenant was broken. Everything shattered. What caused it? A woman.
Nuka wasia. Nyonu ye eye enye nu si gba nu bablala azon mi edibe mi akhlin la nya tenwa akhlin le mo se gba tatome.
Now it was then
azon e ma ye wowo mutube wa du nyonu chi pakple ma ufenya
eye ma galle so so
mina so ekple mutua o
she was co-equal in nature you know
enno so so mina so le jojo mi ame mi nyai gake esi ogba ma fonya la mawu wo mutu abe na duaji
Genesis 3:16
mosegba ta tokuku bia den na miejibe miangle dadi
she was no more
mega sople mutu azo o esu mawu fonya bala den miele nyonwa eya amela pomle afisia wa mawu fonya bala si de eya madaken kem to jiyi me eya enu make hamia wo keto gbogbo maku fo nu bibola katan.
Now you'll understand why.
Azom ye se gomanu sitamen no zudam de nanamunu siawochi. Alessi mawonela. Enye nya tefe. Bibla siange nya tefenya.
Notice. Why did she do such a thing as this?
Nukata wo wananamunu siatogbe.
Aleke
nyonu nya kpo jetugbe debliboma atemu. Mekpo no no metata de gademe. Mekwe sebele. Helato deye kude adangunu talade sita hawa fono no metata enye nane si popo chingo wunu de sia de sia popo ema sia ale si mutila mesusu atenwa akponu e gakemele nene ma o ejetugbe ela bena enye nyonu deblebo nyonu blebo.
Notice why did
ndege si ukata wo wona namunu ma si wonya ba ya male do fo koko hafi. Eli kleng tula tututu le sasomina swe mpakli.
But we all know now that she was lost.
Gake nusi katanya nya so enye be. Ebu efe soso kleng tua. Esime wogonu vo. Eye ma wublobe. Mutua asu chiwo dula cho fifiaji yina. Azo ema enye ngonglola. Nemye di la. Nyate ngu akli. Mele ngongla otom na mi be. Nyate ngu akpo e iya chi ele. Kachacha gede sile dukwa melata. Alebe miyang towo miyate ngu akli.
Notice the reason she did that.
Mile nkuda sususita uwa numa do la ngu. Aleke satana tengu do ekbo.
Did you know Satan was co-equal with God one day?
Nemye nyabana satana kple ma uwa sokbo. Bedeka. karegi toe enye nu sianu negbe wolako enye nu de siade titre de mawu fa du simel tipo nye kadubi ngono la gala.
Notice the reason that she did this, she was not in the original creation.
Milankuda susita wo wonu siala nguti menonu wo gomejeto ame o meno mawu fa nu wo gomejeto ame o enye nu wo de tomea.
Therefore,
he ya unti le komjeje ame abales yesu to asiejie nala e ya mama nye mawe amewowo gomjeto a o.
She's a byproduct of a man.
Enye ngutu fa de tomea sima yesu fonu le gomjeje anu.
Remember, Adam was both masculine and feminish.
Mi donkuji Adam nye atufo me aklasi fo me asian le gomjeje nu wa wa me.
He was separated by
woman emekle agbafuti deka.
Notice, but a byproduct and
mi dejesi ke enye de tomea eye mi dejesi nu de kasile mawfa nu owa kata dome lela de siade ple nu bubu de siade domela.
Every other female was in the original.
Eye de kakwe wo wonenama asifo ma susua wo kata no nu wo gomje to ame asifo ma bubu de siade no nu wo ame
gake
ha wa ma no nu wo gomje to ame o mi kuya ele ba wa we le no no ma me mi ele e gbodoga ele ge yife ade me ni dege si bele nu wo si asike me unola menye gomje to ame o gake de to me ai eye ele nu wo si ame la na na li si asonye mejibe mate abi miangu o ngake mejibe maklonya tefela nami ke mi no anyikpoko miele wo mnyue nene ke melisi wo wobe watemu able ame alle bebe abe ngonu sibli ame ene o no bu bu magatemu anno anyi o nene ke melisi wo wobe wa no 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 mamnu o.
Also, there is nothing that can be so easy to deceive as a woman. Now the fall proves this statement to be true.
Azon gege dope nyagboglo si ajibe nyatefeye gege le gomejeje ame.
She was not in the original creation.
She was in Adam. Eno Adam me. Kake meno nyonu nyenye me. Eyanto le gomejeje ame o.
She was the byproduct of me. Now there's nothing designed that
as on an ekemeli si wo wo be wa tengu abla ame blessi wa tengu able bobwe si gbenyonu ene o.
There is nothing designed or can
nana kemeli si wo wo alo si atengu adigbo abe ale si nyonu atengu o.
Think now
mi bu en po azon nana kemeli si wo wo le nu wo akata ame si atengu age adigbo abe ale si nyonu atengu o. Atengwa kakangu tufoji yapa yapa bobo ewu nubu bude siyade sili le kikyame. Enye eswa. Minaswa nyonu swe nyakpo maane te asi yi mekle ngutubu buko. Nyakpo no vima sino anyide afi makle vya uda. Ale si adati ano chotiyomu le efe nkuome.
She is designed that way.
Wawwe de no nomo mame. Wawwe be wawwa ale nusia. Ha adeke meli. Avu adeke, alola adeke meli si wogwo abe eya ene alo si atengu adigbo de ale si eyang atengu adigbo nu o. Azon ya tefe, bakle bubuna no vinge nyon wola, mejiko be mi alankude engu.
No animal can be immoral.
La adeke matengu awo mako mako nyenye o.
You call the dog a slut, the female dog.
Nyeyona avu besakabo, avuno. Nyeyona atuabe, habe, hano. Kakefe akbenyono no nyogu bo. Bo Hollywood fefefe wala wo tongu akbadrufe million wo.
That's how low she is.
Nene magbegbe wo webe wa digbo. Agegbegbe. Matengu. Azon misusuwe siakbo. Nane kemeli le kikyame si wo wo. Le maufenu wo wo ame. Si atengu anno mako mako. Age yi gome. Nene ma wo. Nyaglobe la lavye. Mutu. Nyele si akbo doge, ele ben nyonu lana globe, eh? Mi dege si, be, nane kemeli si wo wo be, wa digbo ale gbegbe alo be, wa fodi o, negbe nyonu ko.
A dog can't do it.
Avumatengwawe o, amatengwawe o, hevimatengwawe o. La de kemele makomako o, eye matengwi ha o. Elabena woma webe, watengwa nonenema o. Ano matengwa no makomako o. Avuno matengwa no makomako o. Hevimatengwa no makomako o. Nyon de kainye nusi atengu awe. Azon mikpo afisi satana yia. Mikpuya. Kake kokoko la, ele, eye enye amesi kpo mwuse, akblobe en, alo o. Mikuya, eto afisi wodibe, ya le yedo kudo lakbo, mikuya.
Now, here we can see plainly the serpent.
Azon afisi la miyate mwa kpo, dafe nukula emena ko. Afisi wogede emele, tefe de kakwe li watengu ayi. Ne esi amefuide me yito wola, ye amyade fe nkukban. Mikuya, mikuya, elebe wa yide emakbo. Ni lenkude susu sita la umatengwa nonenema ulangu. Lano ade, wawo nonuwa wogomejetu ame. Ngake, ngonu la, men nonuwa wogomejetu ame o. Azon miyatroa kunu siyame, emekbe miyakulon mivak benkeke siyakbo lenbabla lame.
She is designed alone for
the
filth and uncleanness.
Fena di fufu okple akbe makomako nono.
A dog can.
Avuma tengwi o. Eye asifo mabubu adeke ma tengwi o. Nyonu de kakwe ya tengwi.
A dog or any other animals.
Avu alo labubu de siade la. Zide kale feme kwe. Eye emma de vya ojijita. Menye de gbododofe nujojuro ta o. Ke bongde e vya ota.
The old sow hog. The old slut dog.
Rano hohola, avu sakabo hohola, zide kale feme kwe, le yeyi de kakolia me. Emma, kena vya ojiji. Ya kenyonu la wowe, bana wajuro nu esia yi. Metefli renane womele afisia, nyangto, miyatengu asusu nu mamle o. Avu no matengu o, nyonu la matengu o. Mekpomabu bokbokokwe la, la denu mamle afisia mi, nu si me metefli ro la.
She is the only species.
Eya de ka kwenye fome. Asi fome fe fome. Si wo wo. Unya kpo wu atua. Fome bu bua de keme lile. De keme o.
All other creatures of God is beautiful males.
Ma ufanu wa wabu bua wola. Atua wo nya kpo wu. Si bele la wo hevi wo kle bu bua wo kpo ene. Koko kola atua ye nya kpo wu. Mi kpo zi tu galada. Do glaja nyakpo wole esi, enye fome esi juatu, kakple zino suwe gble la. Mikpo kukule tu kakple efe fu nyakpo wokanda, kakple kukule no hen suwe la. Mikpo leke vyogbo, kukule tu kple kukule no. Nuka ngutie, nuka ngutie wole nenema lema ufe nuwa wawokata dome. Lenuwa wode siya dekbo la, atua nyakpo wu.
Between the sheep,
le alawo dome, le le hawo dome, le sawo dome, le nububu de siade dome la, atukoko la ye nyakpo wu kukoko. Eye, le hevyo dome ha. Kake le amekbeto wokbo la, nyonwa ye nyakpo wu, menye, mutu o. Ne mutu a nyakpo wu la, naname yi jingwe o. Nuku chakataka le afyade, gome jefeya la nanema wule. Nuka ngutie. Nuka ngutie wo wedo. Be watu e ble. Amen. Efe eno no memela. Satana gale to womle enguha. Lenke ke mamle siya ome. Nina matote de afisia ye yi ifsi ade. Nyakpo nyakpo. Dem ye nyabe. Le to chorokba to me. Iki ame. Iko katan tola. Alo. Iki ame katan tola. Vame le nyonu nyakpo wo ngutia.
When the sons of God saw the daughters of man,
esi mama uvio kpobena megbeto vio jetugbela wo idakplo nyonu ona wo dokui.
Is that right?
Elete fea.
Have you noticed
the emielen kude nyonu wo fe tugbejeje fe jidedeng lenkeke siamea
mekpope
o brin fe fotukpo amesi wo bube nye nyonu nyakpo wo le dukwa me yade yi.
There isn't a teenage girl
tugbeje ade kame le suku siame. Si meto engu, ne edo nyakpo nyakpo ji o.
The increase of the beauty of women is
nyon
wove
nyakpo nyakpo fe jide de la.
Deception.
Siya beble fe e yi la.
When did the church look any more
pretty? Kaye hamalanya kpawu ala si wala egbe.
Everything is featuring great.
Rusia nu le jejem ga. Oganya kpawu kle esia million wo. Kle ma million wo. Demyele kpomwa. Nyonu. Beble.
Now.
Azona na kemeli si atemu adigbo abe ya na o. Eye wo wo. Alebe watemu able amen.
And Satan is
Eye satana le do wom le nguti bafa egbe. Lenke ke mamle sia wome ela bena eya nye efe no no mamla
I can prove that now to go right back at the beginning
Matengwa dokpe sia ji bemya tro igoma jeje la metela amaka etre do wola enu Adam alo satana mawu alo satana nikuya ema nye efe no no mamla nye efe apa wonu sese to be watutu mutu de iye efe difofo me Esi ewo nye nyonu nye kwa otala, ate ngu ata ngutu, sege sege dode, mwode siyade si wotila chi. Nnovi ngutu menye akasese nofe sile, ati mele ngutu lem o, nyonu nye kwa sile zosom le mwododo chi, kele edo kuitrom, do awu, afakle afalai. Eya enye nusi, eya enye nusi blia amele, afti matututu.
And she's deadly with it.
Eye ele engu kutokutwe. Kutokutwe blibo kong.
You may question me about Satan being her
desire. Doma himi abianya mela bena meglobena satana enye efe nanome mela.
But that's the truth.
Gake nyatefe. Satana ye nanome.
He still does it.
Eye ake gale ewom. Mina matona nefya mi le ngongla me. Elebe matro yi ngongla me eye. Mia unto mia de mia fesu sule eme alesie mia le nua kpo mi egbe.
Satan is the one who features
Satana enye amesi wo nyonyo ma fome vi.
If we'll notice, he was the most beautiful of all these angels.
Eye enye amesi nya kpo wule ma udola ukata dome le difo. Esia le tefea.
And he desired
Eye wo juribe ya wo difo nasu tefea de si nya kpo wu Michael fe fiarufe. Esia le tefea. Gawula,
yo wafia beka nye echi ya la.
Eye matos, bosubo, sinyakpo wula na. Edo atona efe, vosamle tuple kutete wakle safufo wakle bubwa o. Esi ya lete fea.
Beautiful.
Nyakpo, nyakpo. Nubo nye nu sinyakpo.
What we call beauty.
Nusinye yonabe nyakpo, nyakpo ebe.
And sin is deceiving our beauty.
Nubo nye nu siblia ameto nyakpo, nyakpo ji. Makpo nyonu adeke wano yiyim le mochi eye na glonu sile efe jima o. Nipuya. Yake mejibe makblon nyasia alebe mi atengu akpo nu sitae wo nye satana nye efe nono memelala
exactly right
esia le tefe tututu e yang tofsi adokpeji kai
now
azo nyonu ajetugbe alebe watengu aflome hike menye kpo alebe watengu aflome mejibe makblobe cosmos hike mefe dodowo enya kpo Alebe watengwa flame, efe ganya kpo wokle, achondodo. Yido nku nyaglondi la, amosji, esime wovake kpo dula da lebalime. Eye, wokwe abe Hollywood ekbe to adene. Efe nku swe, efe awo zu swe unto, kebede da yi ma wo, si chomone late. Eye, wazoyi afima klekbe da siade, ke wo esiade tefema. Ekblobe, ma wo unto, si miyebe, ye wole subo subo mla, achromi. Siale tepe. Nuvo, nyakponto. Ota yuda abe a ranomu no chichiade si dogo, chi mododo chi afiade. Peke numede te eye takba tutuo le tutum, le engu kule etuewo, be enye yuda.
Judas was handsome. Strong.
Yuda jedeka. Sese. Ameblela. Menye ngutu mangwe wolebe na lengkudo le akawo. Oh, menye ngutu ma, agledela titi sito, atalebe kakla vangwe na lengkudo le suron wongu o. Ameble lamaye, eya inge dadrantola.
Sin is beautiful to the eyes of God.
Nuvo nyakpo, le kiki amefe nkume. Yake ma ume dena, le nyonyoma fume vime o.
Do you know that?
Minye nenema.
God is featured in character.
Maudena le dime.
Beautiful character.
Dife nyonyo me. Le Bible me Isaiah bla tovo eton emi ejube mi anglo ngonglo la dadi agbakade le ngonglo ngu si ngonglo de fe akaji le afi si akude ngu.
Isaiah 53 the Bible
Isaiah bla tovo eton Bible gblon le afeto Yesu ngu.
Bana
de kaje jema le ngu be wajuromi o.
Eye
ele abe mi tro mi afa moda to egbo. Ele tefea, nye juro eya ma o, elabena nyonyo mele engu o. Doma hienye ame suyade, si efe abatawo gevye le hien ke, mechuro ame abe ame klolay na o, tejeme le engu abe klolay na o. Efo anuko abe ale si ofo anwe le moji ene, ple bubwa o, abe ale si ame o wona ene, ame te o. Ke si atala ame te abe enye agale nyala gade si desuku nye, do awuflaya nye kle nu si anu o, enye ame gbleko. Nyoma le engu be wajuro mi o. Ezole ame o dome yi gagbo, keke va yi, omenya ame si wonye gonha o.
He didn't look like a God walking over.
Mete abe ma wade si zonva yina o. Nusi miya o miye susu. Abe ma wene. Kake enyi. Nene ma keko.
Did you notice when the Lord God said to
Demye de jesia. Esi me apeto ma wuglona na Samuel be. Yide jesi feme. Eye na siya mina vya ngutuo. Adro fye de sol tepea.
Now the people chose Saul.
Azo amowotia Saul.
Wonya
Samuel glona wokotebe waga wewo afi. Eglobe ma umajibe fia na nomia si o. Eya manye mia fefia. Ke eglobe de ma glona na mi pole afetola pen koma si me va me wa. De me bia galo nu bubwade to mia si pobe maton no agbia. O globe pa o me bia gato mia si po o. Eye nu sia nu sia glola afetola pen koma la va me. Ya ke mia le fia di ma le keke ha.
So they chose
Saul. Israel.
Israel.
Maufe amesia mina. Wotia amiaresi. Feta klea bota koko wu amesia meto. Le dukwa me. Enye amesi tiragba. Koko nyo chedeke lenkume.
Kake
koko kola. Enye takba tutu le amisi sila me.
But God said, I'm going to choose you a king. Matia fianami.
Lenye ngunto fe tatianu. Ale wo globe Samuel. Mamela amesi wonye la globe na wo o. Kake wo yi de afima. Enye Jesse pe vio dometo de ka. Eye Jesse. Esra kle ame mamle wo kata kwa afima globe na. E nye vi titito. E jotu koko e jedeka. A jena fya dudula. E jenu nga de suku. Enye ame nguya de. Menya be. A jene tututu. E yuwa efe nyati wonye. E si mo okule vala. Samuel to amigo ila ke sonde e chi. E globe. O. Afeto lagbi. Nene make wo yi keke va yi. To vya ngutu adia wo katanji ke afeto gbe wo dometo de siade. E globe de keme galiwa. O e globe e de kali. E le megbe afsima le ale wo nyim. Eko wonona megbe le megbe afsima ano ha wufom ano. A chim anogli tomu ano, a jiko. The kanga, the kakuya desi, a fair about our care fair, a pomela hay, a macha adufia bede o. A globe, me ye da cleve. A yes, my David Vanga Gondila and Kumela, Yagondila la futu, ple, ami, the quede, petati, blobena, a saying a mau petatia.
Not pretty.
Manyan, you know, oh. Kaboom di.
Mau pona di. Man looks at natural beauty. It's deceiving.
Ame kona nyonyo jojo metuaji. Esi blena me. E numata woto nyonyo na nyonu do. Hena beble. Be wafula me.
A beautiful woman.
Nyonu jatu bela. Neme se esi ale nanome nyuto me wola. Ezu fifo dene esi akule yire jota me kaba. Ntoto wu nububu de siya de si menyala. Ne de wa tenguko, nenge be, a tengwa je tube, kakade jitwe, zi ale si woli ple surangutu, ke wonu si jela, ke ema nyo, ke jianyi. Ya ke a tengwa tonu make, ke miya to, ale si gbegbe, wa tengwa ble ame pli, elabena, wone be, wa wone nema. Mi dege si, azon ke ma u jena, le deme.
Nyonyo ade kemeli be,
yesu fenu nan juro mi o. Kake di ade kemeli, de enu le anyi banji o.
Now, we find out today that
Azo mi ekpo ekbe, bena hamela lafe di. Satan akle fe hati chola, tina nukan, hamenyakpo, nunyakpo. Iye enye nu siki kiame dina ekbe. Oh, Klolala, Alekle, Ale, Gala, Fere, Alekle, Ale, Nola, Nyenye, Kle, Mausos, Rola, Le, Emu, Wosanto, Koyina, Kle, Nanamu, Wufla, Ya, Gawo, Kle, Nanamu, Nwo, Woyona, Numa, Ben, Nyakpo, Nyakpo. kakai maufe ame kokwe bava wola dina maufe nya siji wodokpe la fe din nene maya ame kokwe wo wola nkaka ma me esima wokpo yesu menyana na kebe waden kudi o kakai wokpo be mau no eme wokpo be mauli pli nene ma nene ma wo yoab kle ame si wono kle david ame vi sue de la wo kakai wokpo be be amele eya ma me wokpo be maule eme eye wonya be egona chitu gbe de ka wo do matter de kawu goliath no vingu tu a ton ple a lo de ka de kawu ame ala fa eton esime nyonu ade wono ayi gbem kana ndong dudu eye afa kola jo ke eto aklo ke yida wu ame ala fa eton si wonya filisto eye puka ngutie wono anyi kople david wonya be amisi sino eji eye wonya be egbona fiadu ge amela fa no no meteta tutu tu epe bana anno anyi kple nyala nyenya ba wala pedro gaeti eye nyenya ba elefia kgbedeka ngwa ba sol ke enye sisila le dukwa mamle wopo gake wonya ba egbona fiadu ge nyawo nyenya ba yama egbona fiadu ge eya tamie khonyama ke totede afima tutu tu Maka fetu sile engu o. Ne ahyebe mia chan filisito o alo atikpo je veme. Awu jata sibe ale si ho dobe tode ka we ne ha. Nye gina ale keke ha e labena. Nono me ma. Ma me ma u we lebe wa no. Nye le de dim.
You may now ask me why.
Azo mia te mwa biyam sebe. Nukata wo demobe wa wongon wane ne ma.
I don't want to take too much time.
Nyemejebe ma kho eyi sogbo o la bena nu sogbo gale asinye maglon. Nu ka ngutie. Nyabia sala tenwa for the chitre. Nu ka ngutie ma wu wonnu sia aliado. Nu ka ngutie wodemo be wonnu ne ma. Na eyang tope ngjeje popo. Kakade jitui. Azone myejebe myaklele myapo bibla mena miti de kakola. Minam nya fuide roma tota sheke na miti de ka. Eye. Mafiana na mi ala sie ma wo na nanam nu awei na myeti be be myakhli ke myetengu akwele afi ala si ma wo nu khna yang tofe ngje je popo nyue roma to ta sheke kuku yene azonu ka gloga mi ala alo de ma wo to ma jowa esi ma wotia esau alo tia yakob khegbe esau afi mutu vya o domato ade na va poche na awo tatia yang tola wo domato de kew afi wo chiwo esima wo gale wo dada fo domala ma uglobe me lefu esau eye me lo yakob mi kuya nuka mtie e la bena e glona mo se bena ma ponu blanu na ma sike ma ponu blanu na eye nge domo atro de ma sike nti nge domo atro do la nti eye mtie aso meto ma sile lo lom alo ma sile du simla gbo o ke eto ma wu sikpo anu blanu la gbo bon
For the scripture saith unto Pharaoh,
"La bena ngongo la glona farao bena esi akenguti mefongo de titre. Bena ma denye ngusede gu afya lengu. Eye bena wade kpefa nye ngkonguti nya len anyibam libo la katanchi. Eye ta eya azon lengkude afisya ekboa. Nublanuna amesike wulona be ya kwa nublanuna. Eye wusia jimena amesike wulona be ya se jimena. Azon la elekboglogen na mbena nukangutie woga hiyanya. Ela bena ameke ate wa chitre de pelolo nungutima ha. Blawu. Oh, ame. Ameka nenge wo amesi. Lenya hiremu ple mawuma ha. Denuma me la aglona me la bena. Nuka nguti ne mem ale maha. Alo, de zeme la mekpo ngusede tuji. Bena wato anyi si wonya la fede ameze singu bubu le la. Eye, wakato ya fede ha. Ameze singu bubu me leo. La umaha. Kena mawu esime wole jitimbe ya depe jiku deko afsinya. Eye, ya nawanya efe ngusela. To, jikwa ble ugede. Le jiku fese siwa wachira dodi. Kena, begble lade asi.
That he might make no...
Bena, ya nawanya efe ngutiko kwefe akboso sohade. Mbla nipo kwefeze. Siwa wachira dodi na ngutiko kwe langu. Azo mi genyade emangu se... Mawu we elebe wa wele mosia chi elebe wa no afima azo midoto azo kena miniti ato ade wala metibe ma he mia fe susu ova na nekbo nuka enye mawu mawu enye mafo mafo togan la le gome jeje ame kuko kodo ngona gome jeje ala menye mawu gome hade o demye nyane nama mawu nye nusi osubona eye nana kemeli si asubo yama o ali eya deka
and in him was
eyele eya mamme nyenye wali buka nyenye susuade azom yakona nsi adefuna mi lenu sosura mati asia mi dejesi enye fe nyenye wo siwo no eya mamme azo eno eya mabe wanye fofo le emabe wanye mawu Ele mbe wanye vi. Ele mbe wanye dela. Ele mbe wanye doyola. Ken si au katale afila. Deko wale efe nye nye wadem deko. Nane keme dole de rome o. Yesu sube ma ume kwa nungu wula toko me jejame wa. Kakare jitwe ekwe. Nane keme dogole de rome o. Deko wale efe nye nye wadem deko.
Now, he could not be just.
Azo ma temu wano chochwe. Eye wawo amebe wage o. Elebe watwe ado gomedwa nyi si solachi. Sinye lolo nufabe. Wate mwa wote tiena ado kuigake enyabena. Elegegege. Azo ma te mwa nye de la o. Nekbe de nanebu. Ma te mwa nye doyo la o. Nekbe de naneledo.
These things had to be that way.
Elebe nusiawe na nonenema. Ma uwawo nenema. Elebe na efe nye nye gana te mwa adedeko. Ne esiame liola ma te wanye de lak bede o ya kenye nyabe enyi gohati ei na ba che kome enye de la eya ta le bena na napu aleke noke wala ne nyabe to na ne hebu ko plesu sube ya de ta la eke ma jojo nyenye mele efe von dodro ma o
he couldn't send a man to hell
ma te wado amade jotame aga no jojo o Enyo dome fatu, wanu tepwe di anukware, eye wengeyo vondrola gala, nyikuya. Anye dema, wanonane wamtitre dedo kinguema. Eye taelebe wato ame atade afisia, awede lolonufachi, alebe watemu, esi wengebe elegegege. Eye, ame, sile eya ntope nonomenula, aleke watemu agedo. Azon, miele, nkekefe kekeli lakpoma. Ale ale nebe wo nu wo de to me ade nane si wo de to nu wo gomje to ame azo mikuya mikuya nyedro egbole afima vo mikuya ekema eyenye nu sige ewe esi wo nyabe elegegege e wo to de satana si abegu esi ngububu malewo ene afika nwe wo de bubu egbe Nibuta mele emangu. Mile nkude engu. Nye azon. Eke maga wula nukata wo wele mosianu. Eye emenye abe asifoma susuya wo ene o. Nuka ntie wo wanyonu la nenema. Eye emenye abe asifoma susuya wo o. Woma wa asifoma yadeke nenema o. Woma le nenema ekbe o. Woma tengwi o. Le esi woma we nenema o ta. Nyon wama tengwa we o. Nuka muti eya mama wo asifoma siya nonu ako abe asifoma susia wala be wano aben mamlewo ene tututu be wanyivi woko maha. Eke masra mtu wano elsi eye wano akbe eye ene epe viji la dola wajivi. Nuka muti wo we aliado. Nyamate mwaza nyati siya wo o ke mye se gome nusi muti mele nufomule la alowa. Ne, nyate mwa se gomela, mi globe amen. Ende, mikuya, de tubuya wo no, anyide afisia eye de kakpia wo ha, mikuya. Gake minya, lala, elebe wadofi afe yi yade me, ekema atua ade ekbo, ekema evo. Kake nyonwa ya, esia ye, ke nuka muti wo waya manene mado. Azon mi len kude efe dodo kala fe de gomu, esime mye lenu siyame tom azon, et de blibo ko abe ale si blibo de de ate mwa no ene, Nyemenya nusia chava sere nyito o. Nuka ntima wo eyama le jojomia me. Abe, efe asifuma mamle wo ene wa. Labena, anye nusima suene o. Eyama, sinye, chache, nyenye katanfe chofe. Susuma teye wo lebe wade asile satana ngu wafuasye. Nusike wo wole bututuru me.
Such a creature would be.
Nuwa wade nene matogela. Manye be esuene o. Wonya wo we nene male. Tumajeji ame.
All his works that he does in the original,
wo wo le gomejeje amela wo li le jiyi me efe gomejeje do wo wo kata li le jiyi me avuno avutu mikuya nino mitu esia de le jiyi me jojo me akata li le jiyi me nukukuna genade anyigba me eso tututu kle ku didi kle chitre chichi Atima ti didi na yi gume, efe angba ogena ega trokbona, ne efe tro le chitre chiti mekle angba ye yewo. Mikpa anu si eme jibe makloan, nu si anu, gohan jojo mea, ma utola, wo, kata wo le jiyi yime, le deka me, ke, deka ye si le afi, si wo uko, wo dogo le ma ufe jiyi yi lat me.
Nature's so designed so it can't sin.
Jojo mea la wo uwe, alek bekbe be ma tenwa wo nu fon o. Mi buwe unpo.
The original creation of God
cannot
be
destroyed. Oh,
the original is God's word. There's no
come je toa la nge mau fanya. Nuvo ade keme le mau me oh. Mikpono si meji ba magloa. E afi la nuwa wade nge si vacho le kototro me. Ami ade le mau si noke kake. Mikpono trokbo si le wosie le afida. Mawu wo atukla asi, yake nganu siya, mikbo epe dolele jesi wo, nto haf si anu si wo nye koko le mawu kwe susu me. Nye atengwa wo kafuko de ka alo eve, ato de esia me. Eya, ewo nuwa wo siya le nanomama me, ewe, nuwa wo siya ketuwe alebe satana na tengwa po asye, eye, wwe ha, egale epe asi me kokoko. Anyone ube wa siye atito gagbo, abe ngutu ha ene, nide jesi. Jojo mi akata le yiyim le jiyiyi me. Nenye de wawo ngonu la. Le jojo me nuwa wawo kama kama la. Angene nuwa wawo kama nonyi o. Elabena, e yama tengu awe o.
Amen. Amen.
She couldn't have done it.
Right.
Ma tengu awe o. Angene nuwa wawo jojo me tuwa fek bototro.
So is all sin.
Nene ma ke nuwa wawo de siye de nye nye te fek. Gome je tuwa fek bototro.
What is a lie?
Nuka enye alakpa. Enye nye tefe si wo trokbo.
What is an adultery?
Nuka enye ahasi wo wo. Enye wo na si le tefe si wo trokbo. Ale afima nu wo wo trokbo lale. Afima ye nu blibo si trokbo lale. Eye wo yon mwa katambe. Na uve on. Si mwa angide afima.
That's why the question
eye yawunti nye bia se la leve vie ale bebe. Nukui de kakwe. Nuka ke adeko, si wo wato ngutu mebe, wato able, mawuwe. Pedro kwa eche le afisya, tututu, numata ye, uwedu. Nyonu agbema komako, tonye, nudigbo wu, si nguti wate wabu le anyigmanji. Tafla chede esu yata afono vyo. Menye naneke wu amegbe togbe du drogo o. Ame wanufwe asirodo.
That's all she is, an immoral woman. Is a human
numakata ko wonye nyonu agbema komakoto enye amegbeto fe amewonu ofe gbedudoko popo afisi nunyo di bodidi nunyo fe flonyenye bode eme nukata wo wenenema hena beble
every sin every was
no one siade sino anyigbanji kpola so nyonu gbo Eye nu mekulade sito Chicago, nyon wade ngulon, nye jojo ngongulon wade, kovye to ofe, do ofe, bena, ye woku nu me, le, du kofu fwa wofe, du gan wome. Bena, glododo alafade ka wofe, bila sheke vo enyi, si jopo le, nanome de siade me, le, du kofu fwa wome la, lo nyon wade le, eme, alo, le mekbeni. Aso wome le, si akata glombe, madro nu de kakbo, le nu ufe afi. Alebe miya tengwa kponu siye leve vie. Wobwebe wable ame. Abe ale si wable adam le kwa mecheche ame ne. He glone be kutete la churu ame. Kle bupu awobe wabli. Eye wakule chwe da le nye lakbo. Nenema hamea le wogwome kbe. Mde kamake. He azo le si amekbe la. Mutu asu. Eji dula. Be wadweji. Aso ale kbekbe nwa tofofo ekbe siya. Le, beblen keke siya me. Le, esi me wanyen eji dula la. Eya esu, ma wune.
Sure.
Kade jitwe. Nyon wanyen le ngutu aji dum. Azon, yate mwa senu si chie meno. Zu damdo la goma nye. Kle efe nyonyo. Le, do kuji kwa le kwa dodo me. Efe nono me si satana ne la. Nuwa wo de tomea si satana wo. Wodo edabe wable ma ufe jiwo ke ate mwa kula wo dometo de siade atre yi chotame. Cho wun do wonu de siade si le satana si e siale tefe tututu. Mele nufo mto agbegbegle tong mwa azon. Menye mi nofing on wo o. Miele mi apen nofet toga nam mi. Nofet si jen nam mi le militi fenyade wo me. Le ma ufe nyala me afi. En no ma ufe dodo me le gome. Gome te jame.
Now,
Azo, bewa wo esi agbala. Nuka enye duko fofu wo fe ma u. Idon kuji an no. Pegede wo va yile akpeto ame be. Megblo ma u nyakude enwa. Egben keke si apen ma u. Agbedula suyade si nwangide afi makle efe nusisida mo. Ehe efe awufa klota. Ple nene munu otogbi. Maglobe, boda wo ma wenye si.
And that's right.
Ke siye le tefe, ele bobulo do ta flo chi, e siye yi, le amama, afakle afa, ele modu do chi, le nonomoma keme, enye satana fe do wanu, to gama je jia me, nenema yesu blo. Mikuya, nye le kpombena, ele nenema fitia, eye to gama je jia me, eye numa ngutye wo le nu fom le. Aso tsan la, trosubo la wo tone wwa ma wu, e minye nenema. Mawu no ade, vava wo wane, otone wwa mawu e. Ela bena le wopwe, subo subo mela, gbododoli. Wogro na be, enye wola. Eto nukude, fwe vijidome, he we. Emanye alakpa, wola de kakwe li, eya enye mawu. Eke midon ku, paulo le afima, efe soto ofwe tiyana. Kakwe lekba, e globe, jifo mawu no deruna. E mi atengwa kwa le sitron subo subo lewa. E mi awole, si mi enye siya wola. Nye troke, gugwa yide, tron subo subo kwa ake. Then on wobo, singen wawo sile, bule wule anybanchi, nyonu subo subo. At dangutu aye bodo de afisia fisi wolonla. Eye simenya wola, nyonu makata le gota, esi jota le eme. Salomo globen na eya efe akbola nye jota fe akbo.
Now, we see
Azomye le pom kote le afi, nu singuti yesu fonu le le nye de fiata veliye kle. Kuku via tome kure Nikolai tofe nu fe fiangu. Singe ramema sigbona le edo ku temda to nyalagbo.
Also, we can
gaula nya temu akpo ele afi emena ko. Dodo fodi vlo ma foma wu si omye kpona le television ti kure Hollywood fe gododo fyanyonu. Nya temu akpo nguno si le tusiame. Ese devie si awonyonu vi so ekoko si awon le igbo igbo yem le mochi le afi to awu swe to kremiam nyama o kele to trom le yigiem. Evo fofa linguto atengwa blawo fefu waku. Womenye be, emanye abosanfe dowa wo o.
They are possessed
of a people to do that. Ome. Eye womenye o.
You don't see a female dog doing that, do you?
Makwa avunu arekena wanuma o. Aloha.
You don't see any other female doing that.
Nimakwa sifoma bubu arekena wanuma o. Eye ngutu arekena zontere engu o. Kura o.
Now,
Mikuya, as on Mikuan Waffen or no mea. Yell and Anatoga deme, lay if you had them, say, ne apatolo.
Now,
as on Mikuan Nicolai to, Mikuan Fafia, Mikuan to both Siala, Nenama with your name. A mama would do la mao, swallow the motto dochi. Sala lapena ye, that buff of fifth floor, Adel, the pot of me, Afia, poor mama, the rulade, the poem, ya funkua, poor motto dochi, a yakatanko, sube, mia wofifia. N'oublie pas que t'as ou à maman de doula au son, tandé.
What are they doing for?
Nous kata ou la ewom do. Penetruame, nette à ma quoi? Numa de kata kwe, wa temwa wedo. Ewone, ella bena enye dime. Ewone, ella bena. Wop wede non, mamame.
She don't realize that she's an instrument in the hands of Satan.
Menya bena yenye do one mwade, le satana fasime o. Kenuma ewone. Oha le mi apa supo ma epe wole ko dodon wona ofiam mi apa keke masi fafa ple ngonu subo subo me nya ba o ma dina ba yo akho aji se o ato achi ma u ha de po ma ji akple bubwa o len keke de kaji eye atopo ple ngonu o ano yi yim zamble bo akata mi ku ya esogbe
Avant
le mau pen kumela nyala enye la okata fe gegeto wu si mau dade anyi gbanchi
watch that's why god forbids her to teach his
no matter mau gbeb nebe wakafia ye fanya o ele tefe timote obato ta fe ku ka sheke ire biato yema demona nyonu be nafsia nu alo ne pon sendeke o mikuya Eye akele korente togba to tabye ne kuki bla ton fo ene. Mi nam nyape nyon wona no anyi le dudu sisi me. Le khamia wome, ele labena wome demona wope. Wa funu o, ele labena wote sena wo. Be wazi dudu, ne nema ke sela hankblo. gake egbe luka wom hamalale wotwe wokrolawo nyanwe kakalawo le esi ma biblia benu sia kenkem hafi eye biblia globe abe alesi sela han glo si webena nubli boazon le jiyi me ega sokla alesi alevi no ni tozame pe de ka ho silina subo subo le alevi ba fu si kodi late eye de ka ko enge te pe la egbe le kristo me nono me de ka si me na wele enye be na fa eya ma me eye enye te pe de ka silina subo subo eno na nenuma da pe de ka si libe wa subo le la enye le fu si kodi late Ale aso mye kwa nubli bo la fe nono me wole de dem da go nami e ya me enge si le afima. Numa te ema u me demone be wafia nu o. Ma demone be wa wanane kele kamia me o. Ke bombe wa no anyi po acho numo. Aso mye te mwa kwa nu si nguti me glon nu si awo do. Te wa nu si ome wala. E si me nga nu si awo kata le nge chi me lata e. Novi ngutu. Novi nyonu wo. Menye novi nyonu wo. Menye nyefe nofe li. Le yi fiyade meko. Ple de chiyanyi si ma wa tenwa me. De mye me. Kake de komele nu fom kude akpa ke meyangu. Be ma fisya afi si miye to le gome jejia me. Yesu blana mi be mi tro yi de gome jejia me. Ne miya kwe. E ya yi wo mye le. Azo le be ma to si nyako nyako wo chi le. Nu gede siya wo me. E ye. Mekpo mobe miele emesem. Eye miya mesi wabado tonya fokasya la. Mekpo mobe miya se esya gome. Deko miye gugwa yi mekbe. Deko miye jibe miya fisinya bena. Yesu blobe miye gugwa yi gome jeje ame. Eye miya kwe. Nwo kata tro yi na gome jeje ame. Miya tengwa kwe ekbe. Cho. Ama ugo na be. Menye nyonu chila. Numa teda le nye tefela kwa bo. Nyama wane u. Woyu ambe nyonu o chila. Mido nkujibe. Woyu a Paulo be nyonu chila. Nyonu o sofware. Ete peme jidio la globe. Oh, ele kwa be Paulo titishia ene. Nusikata wo wana kwe nye be. Wa wode nyonu ota. Ma ufe ame kokwe. Ame si wode mwona be. Wa ngono bibla. Mbabla ye ye. Eye a genya de fe nya unwa. Eye a globe. Nema u dola de to tifo. Vafsia nububu. Wunu siya si me glola. Mina eye mana zubusu. Keke wavazu nyonu maunya glola. Oglobele li ya nye nyonu chirila. Menye nyonu vafafe nyonu chirila wanya o. Deko melona nenemu Isabel wo o. Ene ele ele la. Eke ma ele be mauhana no nene make. Ela bena enge nyala si fa na nya glondila o. Eke ma ele be mauhana no nene make. Eya ta mikuya. Enya nuwa wo. Gome chetua le gome chetiam. Eglobe le gome chetiamme. Wenye nyakwari lao amesio nyalafana. Ke ewa nyonu na ngutu. Eye menye ngutu na nyonu o. Demye nyana nema. Bena awo wa nyonu na ngutu. Eye menye ngutu na nyonu oa. Amene nyenya esia. Yibla fisha nema. Esokwe.
She was given a place in man.
Wona tefe ya male ngutu la me. Dongona gege. So swede nuwa waji. Gake le gege mebela. Azon le afi. Nye le tanyala gembe. Gakele gagamekbela wowe wozu ejidula elebe eyana zidudu ile nyawo katame azo le esi gomejeje bantwa wunu vo megbe yesu blobe melenene male gomejeje ame o emanye esi me eyije egome esi me mawuwe gba le efenu owo gomejeje to ame amesi okatanse gomela na globe amen ake le gomejeje ame la mawuwo asifo me de kaple atufo me de ka to gake Ema yila, wawo nyonu la, wotofofo na lao, lambubu wokata, de bebeleta. Azo mi le mkude engu, azo, mele nene male gome cheche ame o. Wawwe, nenge de wono chocho mefe, nono me amela, anye ne ma ge akwa gbede u. Kake eye, hege gelove, ple nuwa fete toto, si to ma ufe jiye yila kata, ke toku, vefe sese, ple nusia nu fuk bede anye gbaji, wawwa eye ma nene ma. Azo mi de jesi. Azo le gome jeje amekbe, le gome jeje amekbe, le yi si je e gome mekbe, badekbe ke le afima enye, mavo mavo, enuvayi.
Notice after that fall was made,
mi dege si, esi gege ma fame to hawaji, le gege mekbe la, e hiyanbe wa wonu babla yeye. Azo esi ale nu kekli zuge nami. Gake mele ngonglo lana gemi, be madrok be esiaji be enye nye tefe.
Now, notice, after the fall, Jesus said,
Azo mi dege si le gegeme be Yesu blo be Mawu le gome jeje ame Wo fome de sia de fe de ka Gake azo le gegeme be la Azo mi to e mangu Sala nu babla la nye Se somi na sui Gake azo le gegeme be la Wo wo nu babla bubu
Now she was no longer ruler with him
Azo me ganye jidu la kpe de egu o What do my daughter see there? I hon babla, devil. Azon minamiakpo, ne siale tefe, minamiato mosek bantato, eye miakpo rabe le tefe maha, azon, esimiele yim la elabana, nyetipe miakpo kakareji le nu siawongu, wof siawongue, pehe wove, nyetefe tue pepepe. Alebe, de wohile afisia tutula miakpo kame fiade, elabana, miagatiti, le nu wubo akpa fisia o, afie miado tanga lafe, e nu wufe o, elebe, miafisia, Nuka nguti kle nu sita strong bekbe wo li kle bubwa wo. Azon le mose banto ta ton liya me. Eye miya che gome azon kle ta ton liya. Eye kukui vi adelia. Mina miya che gome le kukui vi ene liya ji. Eye apeto blona de labena. Azon ele fi foge adi. Esi ne wo. Ne wo ale ala. Eye ta wafo fi ade wo le. Afwe melan wo kle gbe melan wo kata dome.
And upon thy belly,
Eye le wo fode oji na zon, Eye vu de di na du, Le wo akbe men keke o katame, Ma de adika miya kle nyonu la dome, Wo jijime kle nyonu la fe jijime dome, Eye la, akbe tana wo, Eye wo la, adu a foko jine, Mbe do do la, si avato nyonu la me, Singe me si abe wavade ame, Eye wo brana nyonu abena, Azon mi kwada, azon nu babla de li kle dala, esike wokata wo no nye tan le gome jeje ame. Alo, don gona gome jeje ma. Eye wo brana nyonu abena, manana kpefu gede, le fufofo me. Eye aleku afia jivi. E wotame anno sro wo mutu angu, eye eya anye gade chi wo.
Not no more co-equal together at all.
Woman got so curazo, oh, Azon a trojango, Azo, Aye, Aye, Sujidula, Aye, Oblana, Adam Bena, a sinister straw of a bear, Aye, and a do a tease, put him a descent now, bear, Magadu, the cut the cut, oh, la, Fedela, Aye, that one for Fida Aniba, many one for Fida Adam, Azo, oh. Wafo fide anyigba le tawo, akpefu afi akponu adu to me, le wo akbemen keke wukata me. Mwple angoka amye na wo, eye nadu anyigba ji amakbe wo. Tifia ate wo afi nakpon abolo adu, fasere sime nagatron azu anyi. Ela bena eya me wo de wo tui, anyi nenye, eye anyike nagatron azu.
Two covenants.
Nubabla eve. Azo ama wu gome jeje lanu. Kure nusi yesu blobena. Mele nene male gome jeje ame o.
We got another covenant now.
Nye kwa nubabla bubu azo. Mi dege si. Enye nubabla bubu. Azo nubabla de li nanu wawwa. Eye nanu wawwa de to mea. Mi dege si. Gege he kuhi. Ku ve nanu wawwa de siade si wawwa. He he vudu to va jojo mea katame.
Now let us notice what Jesus said about from the beginning. Azo aminami adegesi, nusi yesu
blobena, le gome jeje ame, melenene ma o.
Now it is not so,
Azo melenene ma, so, Azo fiti ala, gome jeje ame gbe wo nye.
Now there's a double covenant.
Azo nubabla eveli, banto nye nubabla ko, Adam kle chawa, oso, ngutu de ka kle nyonu de ka. Azo nyonu la wonu vo, Eye nuka wawo, ekplo wokata de kume, eye elena maube, wawo nubabla kle, emma, nubabla bubu. Eye anye si tututu le mosek banto tato kukui ademe, ewo nubabla bubu.
Now, the world is to be repopulated.
Azon ki kiame aga yoke, menye kle maupe nu wawo gome jetua, abele gome jetiame ene o. Menye kle nu wawo gome jetua o, gake kle Bodoto fe chochuro, azo, emaye kpo gome jeje fe nyakbo, melene nama wa. Le gome jeje ame, ngutu de ka, kle nyonu de ka kwe li, atu de ka, asi de ka.
But when she crossed that line, and brought this sin,
gake esi wo to li foma, ke genuvo si a ve la, azo, kikiame, ayo ake, kle, bodoto, menye kple nuwowo o kple gbododo.
See where the woman's at now?
Mikpo afi si nyɔnu la le azɔ.
Now.
Azɔ ke to mɔnu ma tie kike me yɔ egbe to nyɔnu ji. Susuma ta ye wole na Yesu be wava to nyɔnu ji be wagatrɔ nua ayi eƒe gɔmedzedze gbãtɔa gbɔ ake esi gbɔdɔdɔ ƒe dzodzro mele eme o. Wotsi ɖetugbi la ƒe vidzidzi. Gake aleluya. Eyi ye ɖe gbɔna esi meganye to gbɔdɔdɔ me ake o. Gake mawu ayɔ eviawo tso anyigba ƒe ʋudzedze me atrɔ gboe abe ale si wònɔ le gɔmedzedzea me. Menye to nyɔnu aɖeke dzi o. Gake to anyi si wo me kple cosmic kekeliwo kple petroleum agawɔ ame ake abe ale si wɔwɔ Adam le zigbatɔ ene. Yesu wɔ be esia nanɔ bɔbɔe to eɖokui wɔwɔ me zu ame heva xixe me ale be wòate ŋu aku to nyɔnu sia me. Azɔ enye dodokpɔ yi to nu vɔdzi. Azɔ mikpuia azɔa le gɔmedzedzea megbe la nu bubue nye si wotsɔ de me. Azɔ esia awɔ ya ɖe mi ɖeɖeɖi te mia ŋua miganɔ anyi didi vie ko. Ekema esi wowɔ nubabla eve na ŋutsu kple nyɔnu to gbɔdɔdɔ me la esi nye nubabla bubu sã menye nubabla gɔmedzetɔa o ke boŋ nubabla bubu. Azɔ nu ke ge ɖe me srɔ̃sɔgbɔɖeɖe le nu sia nu gbɔ. Ekema le gɔmedzedzea megbe la srɔ̃sɔgbɔɖeɖe ge ɖe eme le ame kple lãwo gbɔ sia le gɔmedzedzea gege megbe. Mawu azɔ le ɖoƒo evelia la egawɔ dzɔdzɔmea yeye ake to gbɔdɔdɔ me. Mawu wɔ gbãtɔ gbɔdɔdɔmanɔmee ɖe mi xɔ esia sia. Azɔ la eganye nubabla bubu kple dzɔdzɔmea ede ɖe ɖoɖo bubu me to gbɔdɔdɔ dzi. Nubabla evelia atuƒome ɖeka asiƒome geɖe zitu ɖeka zinɔ geɖewo ƒo xlẽ. Esia le teƒea nyitsu ɖeka nyinɔ ha blibo ɖeka nyinɔwo koklotsu ɖeka koklonɔ kpoyɔyɔ ɖeka ele teƒea. David ɖeka ame ɖe eƒe dzinu kpakple srɔ̃ nyɔnu alafa atɔ̃ kple vi alafa ɖeka si wotsi nɛ le ƒe ɖeka me tso nyɔnu geɖewo ƒe dɔme. Ame si le mawu ŋutɔ ƒe dzinu. Salomo ɖeka kple srɔ̃ nyɔnu akpe ɖeka. Gake miɖe dzesi azɔ menɔ nenema le gɔmedzedzea me o. Gake azɔ la gɔmedzedzea megbe wònye. Nyɔnue wɔ esia ekema etrɔ zu nu si wònye la ko azɔ. Mikpuia David sia si le Kristo teƒe milé ema ɖe miaƒe susu me. David le Kristo teƒe mixɔ esia sia. Kristo nɔ le eƒe fiazikpui dzi nɔ ge eye David sia si nye ame ɖe mawu ŋutɔ ƒe dzinu la ɖe srɔ̃ alafa atɔ̃. Mikpɔ nu si gblɔm melea. David kple srɔ̃ alafa atɔ̃wo Salomo kple etɔ akpe ɖeka eye Salomo nye David ƒe vi le dzɔdzɔmenu ame si le Yesu Kristo David ƒe vi la teƒe le gbɔgbɔmenu. Gake esia nye dzɔdzɔmetɔa gbɔdɔdɔ ƒe agbe. Esia ava nye gbɔgbɔmetɔa si wowɔ nu ka ŋutie wowɔe mikpuia nenema wònɔ le gɔmedzedzea me. Gake azɔ menye le agbe sia si me míele azɔ la o. Miɖe dzesi migada esia ƒu azɔ o. Mikɔe yi miaƒe dzi ƒe agunu. Gake nyɔnu mawo ƒe ɖeke mate ŋu gɔ hã aɖe srɔ̃ ŋutsu wu ɖeka o. Ŋutsua nye gɔmedzedzenuwɔwɔ menye nyɔnua o. Nyɔnu mawo ƒe ɖeke mate ŋu aɖe srɔ̃ ŋutsu wu ɖeka o. Gake ŋutsu ɖeka ate ŋu aɖe srɔ̃ nyɔnu akpe ɖeka. Sia nye ale aƒetɔ gblɔ esi eya nye biblia. Azɔ metrɔ yi megbe wɔ nye eyiyi ŋutɔ xe fia mi afi si wòdze egɔme le tsa gbaɖegbe nu si yesu gblɔ. Azɔ ɖe miekpɔe eme koa woate ŋu aɖe geɖe o. Miagblɔ be ema nye Israel ɖeɖetɔ ɖe wònyia esime Abraham kplɔ Sara yi Filistitɔwo ƒe anyigba dzi la fia ɖe nɔ afi ma woyɔ be Abimelek. Kesara kopo ala fa de ka etede ehohomu gake wotro ebo no no metro su nyonu sohe eye uka trokpo efo nyonyo ake nyenyanuma esogbe Abimelech dibe ya de wasu yesron midon kunye gbeda sikude enwuchia Abimelech dibe ya khosara wasu yesron do hin gbogbo adawo anya no asi gake matemwa de nenyebe ede Abraham o Eyata Abraham glana Sara bena, glone bena, yenye novi nyentu. Neme nye nene mwola, avumbe, watengwa dewo. Nukata menye Abraham tuile eba tumeko, khe koswande, khe zoyingo umaha. Menye sena koseta odedeko o, ke bonguna ame wakata le nuwa wame. Nuga wola alo ame kokwe, nyakwa unkuwa me, wo ame kbeto le wana siya ume. Le afima la, ekuda fsiya trosubola dengu. Amene ni enya pe utinga siange ngatepe enya biblia mosegba le tawia delia lofo masusu nanema idegesi Abimelech atengo akule abesoane eno edo kichiramdo be ya kho hebridi nyono vi sia eye wo globe siange eye globe novinya ngutwe wonye e globe na novinya nyono wonye eye Abimelech globe madi wasu songe aso de nyetengo asusu akpobe ngutu awonanema ke hawe Eye alele zama mme, esi woyidamlo anyila, apeto de edo kifye le drem mme, kre globena, Abimelech, esi sokla me kuku. Eno esi atakpom, yuda tofe vusisima, nikuya. E globe esi sokla me kuku, e kwa me bubu sron, si ele getramdo be yade. E globe apeto, enye nye chife anukwade digi, ebe, de eya me blanam be, enye ye novi utuwa, de menye ye anukwe globe, ye novi ngon wonye wa.
He said, I know the integrity of your
heart. E globe, menya wojifa anukwade digi, eya tanye made mobe, na wanufode ngunye o. De esi ale tefea.
Said, restore
E globe, bugwa nyon wa yi, elabena ame manye nye nye glodi la. Eye nekbe de na bugwa nyon wa yi ne, eye nanabe watu gwa nade tau. Menye wonu no lawo o, ne eya meto gwa nade tau o la, wotu kola kata atron. Amen. Si ma ya menwe ve wanu kula le, esokbe, wotu kola kata atron. Manye ngutu mafeswa, eye wenye nye nye glodi la. Amen. Manye ale apeto glo osi, enye ngonglo la, esokbe. Azomye kwa bena, wona kugede eme. Kunye ngonu afe nufo afe eme tonu. Eva to ngonu me, ke menye to ngutu me o. To ala siye ya to lefe akbe no mi la me. Eye, eye matye, kude siya de tova. Fe monu si wato jia akbe la nye ku. Mene nye nyane nema, yop ta wye ne. Emye jibe emye ngonglo dadi. Ele asinye. Emye bem nye bia nye kude esi angula. Ngongla la asinye kude esi afe sueto de siya de ngu. Emye jibe emye akle hiyo mta vye nele afima la. E globe, ame beto nyonu to jitye la. Efe nkeke o lefe, fe yo fun ple fudede. Esi ale tefe ya. E jo abese fofo ene, wo leda, eye wo fu ple bubu a wo mipu ya. Ame beto de siya de si nyonu ji la. Wo jide kume, kasi ya wo nyavako. Kake ne wo jide ma ufenu wa wame la, ma temu aku o.
He's met other tree that was in the Garden of Eden.
Eto atibu busi no edem bome la me. Christo. Akbe ma vovana to ati la me. O mi aglobe, nono enye atia. Kakare jitwi. Enyo, wo globe, madu ati siya fe deke o. Ma wu glole mosek bato me. Le ati ma bena, me gadu ati siya fe deke o. Enyo, nyonu la nye ati. Enye ati te ku. Enye mi adada ofe kutete. Efe vigi dome kutete mi enye. Ele tefe. Eye kema kwetila fwe kutete sino edem bom la nye Kristo. To nyonu jila kufa. To ngutu tsi. Le jodome nuwa wame jila akbeva. Be wajia me to nyonu jila nye ku. Be wajia me to Kristo jila nye akbe. Mi le susu la. Eye ema le afima. Azo mi kpo afisi mawu no o yido. Aloa. Adan kleha wakmanto. Nye kpo de guna adan kleha wafelia. Mi kuya.
See the multiplication.
Jijideji. Aso adam pleha wape jijideji fa meto kwa toto me. Be, wwa yuyo anyibanji. Gake, menon nema le gome jejame o. Koma uwa tukula asi abe alesi wawo. Efe nu wawo mamle wo ene, nikuye. Ele senu. Abe alesi hamela le ene. Aso mina, le ma ufe nye tepe siya wo siji wado kwe la nkume. Mina miya chiroyme yingovye, ne miye dine nema. Esogbe.
Azɔ esia ate ŋu ade abia me ŋu vie va se ɖe esi nyaɖo eƒe aku nu gake deko matsɔ nyateƒe la afia mi ku ɖe eŋu.
Osɔfo
aɖeke mate ŋu aɖe ahosi o. Minya nenema. Miedzi be miaxlẽ esia esɔgbe mike le Mose tɔlia me Mose tɔlia blavovɔ ɖeke kukui adre kple Ezekiel blanevɔ ene kukui blavovɔ ve eye esia fia mi bena nunɔla nyenye mele ne be wɔde nyɔnu si ŋu ŋutsu de asie o. Esia nye kpɔɖeŋu na Yesu Kristo ƒe ŋugbetɔ le aƒe la elabena woawoe lé Mawu ƒe dzo ɖe asi nunɔlawo wɔnɛ Aron ƒe viwo. Eyi mele miasi be miaxlẽ esia katã o ne miedzi be miado go le gawi eve me ema esusɔ mliti blave na mi. Woawo la wonye Aron ƒe viwo si wotsɔna Mawu ƒe dzo ɖeɖe ɖe asime ekema womate ŋu aɖe nyɔnu si ŋu ŋutsu bubu ka asie o. Mawu si metrɔ na wo lae gblɔe. Womate ŋu aɖe nyɔnu bubu o eye nyɔnu si ŋu ŋutsu ka asi o. Ke dekpɔɖeŋu sia fia le afii nenye be miedzi be yewoakpɔe bena Mawu gbagbe ƒe ɣeame la le dzadze asi matoe. Mawu ƒe nya la menye kɔmahatsɔ ŋkɔ si ame lé ɖe asi o. Mide dzesi mina miaxlẽ esia le afii medzi be mana miakpɔ esia. Mateo 5 Yesu ƒo nu le nane ŋuti le afi sia si ŋu asixɔxɔ vevie le medzi be miakpɔe. Mateo 5 meŋlɔe ɖe nye mede dzesi nanewo si gblɔ ke mala na ŋutsu ɖeɖe ale la menɔ bɔbɔe kura be woagblɔe le míaƒe nyɔnuwo ŋkume o gake medzi be mate ɖe esia ŋu fifia hafi. Azɔ nɔvi nyɔnu medzi be mada mi ɖe teƒe si ŋugbe Mawu ƒe nya do na mi la eye mikpɔe ekema mianɔ teƒe ma hã. Mateo 5:32 medzi be miade dzesi afi sia be miatsɔe aɖo kpe susu ɖeka ma dzi ku ɖe ɖeka kple geɖe ŋu. Mateo 5:32 mesusu be enye Mateo 5:32 blatɔvɔ ɖeka be miatsɔ dze egɔme. Wogblɔ hã bena ame si aɖe asi le srɔ̃a ŋu la nena gbegbegbalẽ. Ema nye Yesu si le nu ƒom ame si gblɔ be le gɔmedzedzea me azɔ milé ŋku ɖe eŋu.
But I say unto you,
ke nye la mele gblɔm na mi bena ame sia ame si aɖe asi le srɔ̃a ŋu ne menye le matrewɔwɔwo ŋuti o la eyae na be wòwɔ ahasi. Miekpea ame sia ame si aɖe asi le srɔ̃a ŋu ne menye matrewɔwɔ ŋuti o la ena be ewɔ ahasi. Nuka ŋutie agava ɖe srɔ̃a ake eye ame sia ame si ɖe eya si ŋu woɖe asi le la wɔ ahasi. Miekpea srɔ̃ ŋutsu si le agbe la le esi eya ta ŋutsu bubu aɖeke magate ŋu aɖi o. Meka nu kake wòwɔ o kple ame si wònye o. Srɔ̃ ŋutsu si le agbe le esi mɔnu aɖeke meli nɛ kura o. Gake esia menye na ŋutsua o ena nyɔnua menye ŋutsua o. Milé esia ele be miana nya la nazɔ le dziyiyi me. Miekpea naneke meli le gbɔgblɔm be ŋutsua mate ŋui o ke nyɔnua mate ŋui o. Miekpea ena be nyɔnua menye ŋutsua o. Esia nye nu si tututu Biblia gblɔ ena be nyɔnua. Womegblɔ esia tsitre ɖe ŋutsua ŋu be magaɖe srɔ̃ o ke boŋ nyɔnua. Nuka ŋutie Kristo nye kpɔɖeŋu la. Mide dzesi be wogblɔ bena magate ŋu aɖe srɔ̃ o negbe ɖetugbi si le aƒe ko ate ŋu agaɖe srɔ̃ ate ŋu aɖi ate ŋu agaɖe srɔ̃ ake nenye be enye ɖetugbi le aƒe gake mate ŋu aɖe ame bubu srɔ̃ o gbeɖe koŋ o. Ene eɖe nyɔnu si ŋu woɖe asi le la ele agbe le ahasi wɔwɔ me nyemetsɔ le eme na ame si wònye o. Biblia gblɔ be ame sia ame si ɖe nyɔnu aɖe si ŋu woɖe asi le la le agbe le ahasi wɔwɔ me. Nyeɖo gbɔ vɔ menye si ŋu woɖe asi le o. Miekpɔ gɔmedzetɔa le afi ma tso gɔmedzedzea azɔa srɔ̃ga ɖe azɔ mide dzesi ŋutsua ate ŋui gake nyɔnua mate ŋui o. Sigbe David sigbe Salomo sigbe Biblia katã ƒe dziyiyi ene azɔa nenema ke abe David kple ame mamlɛawo ene. Azɔ mide dzesi le Korintetɔwo gbãtɔ 3:10 me mide dzesi Paulo de se na srɔ̃ nyɔnu si nye esi gbe srɔ̃a ŋutsu be ne tsitre alo negbugbɔ wɔ ɖeka kpli menye be negbugbɔ ɖe srɔ̃ o. Ele be wòatsitre alo wòagbugbɔ wɔ ɖeka kple srɔ̃a ŋutsu la mate ŋu agbugbɔ ɖe srɔ̃ o. Ele be wòatsitre gake mide dzesi megblɔ esia ku ɖe ŋutsu ŋu kpɔ o. Mikpea miete ŋu le nya la wɔ ge wòada alakpa o le gɔmedzedzea me wòdɔdɔ ƒe se to
srɔ sɔgbɔ ɖeɖe me azɔ mawu ƒe nya zɔ tututu kple mawu ƒe dzɔdzɔme zɔ le dziyiyi me mikpɔ ale si suku ɖeka yi ɣedzeƒe eye bubu yi ɣetoɖoƒe le esia dzia ele be miatrɔ va nyateƒe la gbɔ be miakpɔ nu si wònye nenema ko wònɔna ɖaa eye enye mawu ƒe nubabla nyanyɛ la tso gɔmedzedzea me gba do ŋgɔ na gɔmedzedzea tso gɔmedzedzea me ɖeka kple ɖeka koe nɔ anyi esi nu vɔ ge ɖe me la ekema ŋutsu ɖeka kple nyɔnu hatsotso ɖeka eye edzi nenema le dzɔdzɔmea me lã ɖe sia ɖe kple amegbetɔwo ke dzɔdzɔme ŋutilã nye lã mienye lã dziviwo mienya nenema mi katã mikuya eye esia katã nye mawu ƒe dzɔdzɔme le dziyiyi me ke azɔ esi woʋu nutrenuawo la nyateƒe ƒe gbɔgbɔ la kplɔ mi yi nya la gbɔ eyae ɖe egɔme nu si ŋuti vodada siawo katã nɔ anyi le agbenɔyiawo me elabena womeʋu nutrenuawo o womeɖe esiawo fia o nyateƒee mide dzesi mi mate ŋu awɔ vɔvɔlia wo wɔ adavu o abe ale si megblɔ mawu nya na mi nyitsɔ za meku ɖe vɔvɔlia si tso ga ɖe anyigba ŋu ele be wòava dze nyuie aleke atiglinyi ƒe vɔvɔlia ate ŋu ado ɖe anyigba eye amegbetɔ dzigle ŋui aɖe nado va ɖe atiglinyi la ƒe teƒe alo atiglinyi la nado ɖe amegbetɔ viglã ŋui teƒe azɔ ne mie le ŋku ɖe ŋu la ele kpɔ ɖe ŋu deblibo me azɔ nyɔnu vavãtɔ li nyɔnu vavãtɔ ɖetugbi la ƒe si ɖe srɔ̃a ŋutsu henɔ agbe eye eya nye yayra na ŋutsu ne ɖe mawu ate ŋu ana nu nyuitɔ aɖe wu evia ŋutsu tsɔ wu srɔ̃ nyɔnu la enye ne wòatsɔ esia nɛ gake womi be wòanye gbɔdɔdɔ ƒe wɔna eye lã bubu aɖeke meli si wowɔ nenema o eye lã bubu aɖeke meli si wowɔ nenema o susumatae miekpɔna srɔ̃ sɔgbɔ ɖeɖe le ema tae eya enye nu si ve esia ve azɔ mikpɔ ɖa le numekuku mamlɛa me mikpɔ ɖa yesu kristo ɖeka li esia le teƒea ŋutsu ɖeka mawu immanuel mixɔ esia sea gake eƒe srɔ̃nyɔnu ƒe ŋutinuwo sɔgbɔ mikpuia akpewo teƒe akpewo teƒe akpewo esia le teƒea eƒe srɔ̃nyɔnu ŋugbetɔ la hame la mise egɔme azɔa ema tae wògblɔ na adam afi ne gbɔdɔdɔ nava do mo ɖa alo age ɖe eme be midzi ne miayɔ anyigba la dzi le esime wògakpɔtɔ le gɔmedzedzea esi wòganye atu kple asi le eɖokui me le afi ma la efia be le godo be ŋugbetɔ la na dogo tso nya la me to gbɔgbɔme dzidziɖedziwo me mikuya miyɔ anyigba la dzi azɔ le gbɔdɔdɔ ƒe wɔna me mikuya sukuawo tsaka nu eve siawo eya ŋuti miete ŋu le ewɔ ge o ele be miatrɔ agbugbɔe ava nyateƒe si le eme la gbɔ le gɔmedzedzea me ke le nuwuwu la aƒetɔ yesu ɖeka anɔ anyi eye eƒe ŋugbetɔ geɖe le ɖeka mise emea David ɖeka nɔ fiazikpui dzi fia ɖeka le mawu ŋutɔ ƒe dzinu kpakple srɔ̃nyɔnuwo alafa atɔ̃ yesu abɔbɔ nɔ eƒe fiazikpui dzi aleluya le milenium me kple esrɔ̃a nyɔnu abe ale si wònɔ le gɔmedzedzea me esi wòwɔe tso anyigba me kple mawu ŋusẽkatãtɔ ƒe asi le ŋutinu geɖewo ƒe tsitretsitsi me miekpɔe vɔ nyɔnuwo miʋli be mianye eyama miva kristo me ekema miaganɔ ŋunyɔma me le egodo afi ma o gake zi ale si ko miakpɔtɔ anye hamiametɔ si anɔ agbagbatsem be mianɔ agbe nyui le miaɖokui si la miete ŋu le ewɔ ge akpɔ o nenema ke ŋutsu hã mate ŋu awɔe le kristo godo o abe ale si paulo yi etsi gblɔ bena ke le afi ma le kristo me la ŋutsu alo nyɔnu meli o wo katã wole ɖeka gake be ne miawɔ srɔ̃ɖeɖe kple srɔ̃gbegbe sia nadzɔ nyuie la ale be miate ŋu anya esi enyo kple esi emenyo o la azɔ etsɔ efia eme kɔ le kpɔɖeŋu siawo me le afii kristo ɖeka li eye srɔ̃nyɔnu ma ƒe ŋutinuwo sɔgbɔ mide dzesi eya ate ŋu aɖe asi le eŋu ɖe gbɔgbɔme matrewɔwɔ kple aʋatso ŋutɔ fiata esia yi si wòdi be yawoe
yake aleke na tengu atibe ya de asile ya mangu wacho eye na tengu agado. Mutula tengu wa de asile suangu eye wadabubu. Yake menye nyonu lana de asile suangu tungu eye wadabubu o. Nikwa vovoli ya wakata kule kwada nguwa wa deblibu le afsima keda le sekeljia. Nikwa jojo menu wa wwa. Menye nuwa wada to meale, afiade kehu. Menye hamela u, mbetola to nyalame. Menye nyonu la o, ngutu lae, esiai. Eyata ome glanane kechitrede ngutu la ngu, ne ewo esia o. Esiai la nyonu lae, esope pepe. Kake ate ngu enye, Christophe ngbeto, menye be enye, ke mido ngkoji, enye ngutu fe akpade. Ibla glabe ate ngu ide, ke nyemede mona nyonu be, wafia nu alo, wakpochi dudu adeke o, ke bo ngu wano anyile dudu isizi me. Ela bena adam uo wakba, eye eme kwe hawa, eye menye adam ye wable o, ke bo ngu nu wawade to mea ye wable.
Now we're standing, she shall be saved if
gake ha akpo dede ne eyi ji le kokoe wa wo ple do kule le ko ple vijiji ple esia o katame ela bena mayila etrosu mutu siape akpade ye enye nu si revebe kamti abraham me kamti mau mawu sada sino agide afima tututu hasanu kedala kpale mau pe nkuma tututu o maha no agide afima ape amesi nkule ene dula duabolo no noti. Eye oglaben kamti sara konu le mekbe afsima le pe mekbe le akpetola me mekbe kura o esi wono esi akblom aleke enu siyawa tengwa vame eglabena ye mekbe kura o o o miyato eglona ma upe enye alakpato le pe nkumea kake ya matengwa dida o nukamtie enye Abraham fe akpade. Amen. Mate wa wafo deke, esi ma wafo Abraham o. Azo minyon wami kwa afisinge miya nofelda. Eye bibla klopena, minyon wami no abesara ene. Ame sidwa awunye kple, jajirado si metuwa nkwo. Eno akbe, lenu tefo wawo kple, anukware toto mena iyang to swangtu. Telone, alekbekbebe, eyone bena, afoto, jidula, ameto ngenye. Eh minyon wa odo meto ado mi do awu ton ku siawo ke do agu yin afima be mi ato mi ado kiwa dade ngutu onkume.
Jesus said whosoever looketh upon a woman.
Yesu glaba ba siama sika akponon wade ye wa juri la e wa hasikli hoho le fa chime kama maka di fo alo ngutu la alo wa.
He's a male.
Eh ya ngutu wonye wo webe wa tenwa wo wanasia. Mikuya, ke wenge ngonula, si jebe nakbe. Ke enu katana chwa doki wa adare kuhe nenema, menge jijeme tae o. Nyabe matengwa nge nenema o. Esi mevuvo le mi, mye yina kukuge kule le ataku ima ume. Mikuya, menge le jijeme tae o. Eke manu katae, difofo tae, nyalonde ji o. Deke bibla ye, bulo nenema. Enye nye tepe. Enye bokbo podi ade sile mew. Nye jibe yewa podi o. Gake mye nyabena le bokbo mela. Mye podi o. E labena. Mye tom yado ki ofsia abe. Difo la ene. Azongutu. Efe klodoko podi koku ila. Nenge me me dua wade ke o han la. Ma wane ne ke o. Efe ngouti la me tia me kona o. Nuka ngtie. Ele nuwa wajajo me to afe nono me me. E jebe wawwe mikuya. Gake. Mye we nye nuwa wade to me abe. Wato. Ame akpo ma ukpo nblanu o miato nu vo khe siame ji achom na ewunu.
Notice
mi degesi eya atemwa da sile swangonu mu sia yisi otila gakenyo nu amatenwa agba eya ma o atenwa tomwo atenwa tomfu bere vu deji ma sia yisi eya ma du be yawo gake o mi novingutu anyona mu be nyama katebe mato eya mafugbe de afima o ke medon salomo atenwa de ngonu de sedesi medesron o atenwa de ngonu de sedesi odila nola atenwa de ngonu de kape sienye de tubuila fe salomo abe david ene ede ekanye fanko abigail sienye ngutu ade no afima wo yobe mo vito srongonu nyu ade le esi eye oku eye abigail ba de david enye fia menye nu nola o mikuya. ale eya eya di nyake nuna la matengwa wo numa o elabena ede nyonu ade be wanye swa sike nya ngutubu bu fe sro po hoho eya ta esia fia gamela fe afa nonona apoto yesu kristo elebe ngbetola na no anyi asimake nyala menye nya de kana bule eme la afia de ke o kare jitui emia tenwa susu ngbetonya de po siwo pano de kale enwo eye evalia nana alo bubu blele enwo minya ema manye kristo fo ngbetonyi to o eyala edeblibo enye nyala la nusia nume menye nya de kana dafule afia de o bede bide yesi eya tenwa gbi kenyonwa matenwa gbe ya mau.
He did it and proved it in the days when Luther, Wesley, and Pentecost, when they refused to become the further part of the Spirit of heaven, spiritual, sexual affairs become contaminated with further part of the Word. You understand?
He refused. The Luther Church refused for Christ to be anywhere to start with. Luta be esia emi na maglo esia ale keke ha miele nko de yogenam nene make wole egbe kle wodome to de siade wo gbebe ye wo ma honya la o wo gbe kristo eye nyonu de siade si gbe vijiji na ngutu adela mejebe wanye sura nyonu o amen.
You remember the Bible when the king
mi don kujela bibla me Esi me fiala de Esther, ela bena esra nyonu gbe, de ko woyida de bubu na edokwi. Eye esi me, nuka jo esi me wo gbebe ye matova kple fia eye ya doto iwa. Numa keli na nyonu si gbebe ye manye esra nyonu na esra ngutu o. Kene ne make wole na hamea, si gbebe ye mafofu le agbeno yi si esi me nye le agbele lam o. Be ya ti. Agbeno yi si afe viwo o. Nimenye Lutheran wo o. Nimenye Wesley to o. Nene make nimenye Pentecostia wo o.
We've got to be the children of this age to the pregnancy of the Word of God. Elebe mnenye agbeno yi si afe viwo to
maufe nya fofofo me. Be mnye ti agbeno yi si afe vi.
Amen.
Vinukula. Amen. Mekpo mobe mi se egome. Wo metem fofu o. Gbede e kemanu kaye ma wo. Te fu gbe le strong gbegbe me. Siale te fe.
Ya
kenyo no makate ato ya mafu gbe o. E ya eto fu gbe. E yiji na na mate no e fo nyadem siangu tilala. Te no pedo mo ya maji na na make to edo kwichi. E dia wo je egome no ya madim de fo mafie. Ela bena ela titim kenkem. Alo, wo su nyala pediyo, menye jami apediyo o, nyala pediyo. Eye mbetola banye apeno nyakwa de na nyala, asima kai, si amefe, dodo wakadeke, nufafia ameto wawedeke, maka asiengu o. Anye de tubui, timatue kenken, nyala pengbeto, amen, kle amen.
I hope you get that out there.
Mekwase bena, nye se esiame le yawo nule godo.
She'll be... the pregnated.
Ey yala nye maufe de tubisi fofu. Mikwa bubu gansi ate mwa nonyon mwa. Mikwa nu gang bebe si gamela ate mwa anye. Yake mikwa afisi di fofu kule yi vadola. Emekbe anotijimbe na ya cho hame sile godola sokle hame sile afi ila. Mi ate mwa we o. Ey ye anokwa jembe na ya cho golo sile mododo chi. As sokle ma ukwa gwe lafe rame. Alo nyonu la nyonu nyito kule goloa. Lukan tine nemunwa woli nenema enye maufe se enye akpasa gafe se aleke mia wa anya ale si wa sadivi lenke kepe ke kalime ne zameli o maha aleke mia wa anya ale si ndofu yi vivina ne tigaja yi meli o maha aleke mia nya ale si mia joji eye mia debugu nyonu vavangu nenye be fodito ameli o maha. Eye ji nene makote no adamfia no efonyala adamfia gake nya domato adeke na gatikati be watso eya mafugbe eye wadebubu o azo kakade ji twela emeko nusita nufafia efia o dafudo matenwa kulado ayi mosia ji o etra matenwa na wasole emaji o ayite agbongbododolangu afi ngbododolale afi nulale afi tututu. Yala meti atrede do kingu o. Elebe wano anyile jiyi yime azon.
Nenema ke Matthew blavo vo enyi kukuwi asheke metitre de dowa wo wo tave. Kukuwi bla ton vo enyi ngu o. Azo minyon wade wo mingu tu wade wo. Menye be miyele asi damde e siya ji o. El labena minya. Miyateng wangla e siya fiti la o. Miyateng wi o. Kake mina matona ne afsia miko. Ne Matthew te blavo vo enyi kukuwi asheke blobe. Azo mikhe ye. Miyafsia nu duko o kata. Miyanyuro wo de fofo la vji. Lakle gbogbo kokwe lafen komela. Eye, wawo utro. Eye, wadometo de siere si won nyuro pola. Won nyuro eto vovona ema. Won nyuro ele Yesu Kristo fen kome. Ena gohan bibla fe akbeno yakatan kle. Fe alafa eton le bibla fe akbeno yila. Mekbe, vado na kia fe takwekwe ji. Emekbe, wokho ngdwa nyade de emele etefe. Eka enye vovoto toa, na woma defia wode, ke demye nyebe, akbale lakata, bibla lakata, nye de defia wwa. Nenema e wolebe mye nye nye tefele, e siakbele keme yadome, e labena nye de defia, e ye lebe de defia na sokele nyala pepepe, menye ato vovona nyala o. Nya globe, enyo, nya, wot defia, ekemane to vovona nyala la, mevato ma wubo gbede o, e siale tefe.
If you want to take Matthew 16, 18, Jesus said himself that the entire church is built upon spiritual revelation.
Azo menya be mia kholo katoliki tole afima mia globe wotu ida petro chi ke petro apostolo la eyata alekle ale le apostolo ofe asida dade chi ji yime te santo wo globe wotu ida yesu kristo ji menya be matovota o yakemi tonu si wo glola ko e globe ntina kle vu made siafia wo o ke bum fofonye si le dipole de esiafia wo
and upon this rock
amen.
Spiritual revelation.
Hey, Azon kure sro de dekle sro bekbe ngu, mikuya, ele be wadi afsia, basere si wadi afsia la, mi manye o. Yake donk belen keke ma mle o me, le agbeno yisya me, bena, nga la de siya de si, le agla le bibla me la, wadi afsia, amene nye nyane nema. Nga de de fiyata wolia, yesu do fengbe. Bena, ajame nga agla siya wakata, kude, kude sro de dekle sro bekbe ngu, nga agla siya wakata, siwo le agla, lila, wade wo afsia len wuyi. Azo midon kuji, gwe la globe, hey Tucson, midon kunu kunu kakalima chi le chingoli mea, ma udola adrelia notikrede afima, metro vake, nutrenu adrea ufo fufuye, mipo nusiva cholada, enge nga tefe. Azo be mia gayi ngo vieko, ke azo midotui. Menya be gama tsunami be mia yinu dufe, gake de konyama le nu dumye.
Notice.
Mide jesi. Azo nyonu la doye fe nofe. Eye wonye jonu.
Solomon, this man had 10,000 wives.
Salomon ngutu siya si desron akpe e wola. Alo, desron akpe de kabo mula. E glabena, ngutu si kpo nyonu la ekpo nungui.
E glabe, nyonu nungui nye jonu le fe fia kukume.
E ma inye bubu. Gake e sike me wonu tepe wola nye ti le fe fume. E ya inye e fe akbe.
E glabe
wate mwa kpo ngutu jokchwe de kale akpe de kame. Salomon glo e siya. Yakebe matemwa kpo nyonu jochwe de kale akpede kame o. Salomo glonenema mikuya.
Now, notice that.
Azomi degesi numa. Nenema e wole.
But you see, woman.
Gake mikuya. Nyonu. Mienye jonu. Ne mye dibe yewa nye jonu. Gake lebe didila na tomi akbo. Ke mye kwa nuka ngutie son le dekle son bekbe no anyi. Bena yesu kubo fia si le afima. Ela bena mia popo me lak boe nou von katan tso. E matae sron so gode de kle, sron bekbe kle. Nou siya wo vakede me. Le gome je jia me la, man nona nema o. E ye, man nona nema ha, le kikia me fe nou wu le afima o.
Look at Jacob, out of whom come the patriarchs.
Mikbo Jacob da, a mesi me togbi ga o jotso. Ede sron wye ve, teti. Ede no vinyo nou e ve. E ye, a hiya sron wo, no esi. Le ema godo, nyonu siyo wono akbekle le ahiyawa wome. Ke, wachi togwe gawo le nyonu ahiyan vima wofe dome. Si alente fea, miyekuya, miya wanyala wazonywe. Oh, ahagede wole asinye le siya wunti. Nenye nunolade abya nyamuse. To emu, eye miya notude emu tila, miya temwa dojele emu. Eke, kakade jitwe, ne, bobo menono ade le esikura la. A te ngu akpo si de kale a fi be enge nyate fe. Nyabya se a de kemele ngu o. Nyonu ngui la, ngui u nye. Menyane nema, menye to nyonu vava ome. Metoko nyonu vava, si wanye ngu tong to si o drofiko. Abe ngu tu de siade si zon a zolikpo ene. Enge nu a wade to me akle, ngu tu a fe akpade. Eye le gege men la, ngu tu a do to eyama. Deko wo enge fe akpade.
But it's up to her. She's made so she can
Gake
be
chosen. Gakele bo. Wo we alebe wa temwa fudi. Eye wo neje nabe. Wakbe alo walon. Esi atofu na jojo mkbanto si li. Le gome cheche ame. Mikuya. Gake. Eye ma miyekbo.
Now.
Azonga weve fo. Eye ta ade kumagle nane daji le afisi ya kena mini tipi. Ande wo. Mejibe ma bia nyade mise. Azomi don kuchi. Mele esi akblom na nye hato to la de deko. Eye amesio le yanu le egodo la. Mele esi akblom na nye muto yo nye meche la o de deko. Wawo de deto e nye gbeda si siya. Lenu si blom mele la afi. O sofo de siya de. Eye esi anye eto. Ende enye la ha wo feklo la. Mide asile engu wawo nu si wotibe ya wo. Ema le eya nto kple ma wubo. Nno la de siya de. Ma wunya glom la de siya de la. Ele, wongu tok bo wo, no vi nyangu tu. Mele nou fom le, Jefferson di la fi de deko, jefwe de ka si li, magblo esia le, la bena esia nye nye la hala. Eye, nye la hasi, bobo koko ito nambe, wase gome be, ma nye jipola na, eye, eye yama abia nyam de eta. Eye, ame siya wo, sinye tonye, siwo tro jimele afi ito anyipa, lape afi siya fi, Sio mekplove na Kristo. E devi sewo mele afisya be makpede miyangu ti. Eye menye miyakolon. Nyetengwa sisu be. Mefonu ti trede miyangu. Mele esi akblom. Mikuya. Hena miyafe nyui. Melomi. Ke ne mele nene ma wula. Ma wwenye nye fonu drola. Ninyya be melomi. Si anye nou se se te pe me bobo. Nye menye ale si ma wo arrive o. Aleke wage mala si me ngutu okle nyon wole asinye no anyide nye nfuko pe ame. De wo desron si eve alo si etoma ha. Ngutu wame wo okle nyon wame wo. Wokata nchaka. Nuke wo esia. Nufafia bada. Eya tututue. Esi wome lala peto lao. Nusi ma ubla deke la. Ame adeke na gamayme o. Menye nusi ame bla deke o. Nusi ma ubla deke. Ne kode de fiate to ma ubo pena. Eye enge sronwe nyonu la. Eye nenema ke eye enge tou.
wo agbe mamle kata mikuya ya kanu si ame blade kela ame si ame ate wa mai mai kanu si ma blade kela anyo ube ame ade ke na gakate be ya ka asiemu o musianu si ma blade kela ekobana ame ade ke na gamai mai o nanyenu si senyala mu aha fakla afa alo nu bubu ade blade ke o Alo ma wunya glola magbe de la de si chokre do ofe akpale bubu ade o si ade asile ama wongu wa wongu sianu le kikeme evo ma wufenya le afima tututu o mikuya mele nu fuom le nu si ma wubla de ke ngu Azo ma jibe mak blon e sianami mele do kunya jik pom nye le nu si mak blon nami ngu Nye mejibe na ma sesedo de mi ya mesia ogbo o. Nye mejibe ma sesedo de mi. Novi nye ngutu kwa la ogbo o. Nye mejine na mao. Ya ke dokpo unku nye me. Esi me nyaba na esi ya wato de asi na. Eye ne nye matengu ali de asi ola. Eye nye menye ale si matue ana ola. E me nyaba na nyapuka siya ole. O miyato o. Eko ma jirado. To wafia le fufu. Ela bena afisi ya wato. Mikuya, tutu abale si wano le tafe nukume ene, gake otrope jiko tebe ele tefe, nya jojo bale wole asinye la fi, si wode le akbale me, afisi enyon uo, fifi la, eye goha, lele, gantua me, hanofe, gan, ande, pofo tuwa wokure, chocho me tuwa, dasi le tetam le nyon wafe atangu, ple, ale si woblade emu, wole seselame, vivivo, ple, nwo, sem, nane si mutufe, ame mkakama atengwa ne, o, ple, da gansi si blade emu ti, ple, nububwa wu. Esi anye nye tefe tututu, eye, eka le, fonchom de chi, eye, wakava chofon de chi. Da, nusi menye tan o, anye matengwa to ekbo, nenye tawo nye o, kake, pidro kwe chi. Mano nga kakia de menye tso ple, menye nga kakia o, ma wufwe pupupia wufwe sofo ade kule kpede ngutol la e, blobe, e dafu le numame, me blobe, enyo matengwi. Madibe miagble nam. Ekblo azobe, e yiji kede asi nufufo, le emu, nu banto si mianye la ekblo, edo kwi buwe. Eye nu de kasi o blo, ekblo be, nofi mitu prana, afika fome male, ma wu blo be, de siya de de etonu. Azo afika fome masi ekblo be, le mutu ple la dome la lile, si jojome nunya, ma tengu akbo azo wa, afika wole, ebe, ele, anyikba jia, eye enge amekesea, ou. Ela bena me kese fe fu, ma chaka kle nyonu to o, la bubu adeke fe fu, ma chaka kle to o, o, ma chaka o, nene make, nutu fe ti, ma chaka kle kle, asifu me la o, ma tengwa we o. Eke ma, fika la male, aso ma u globe, minanu sianu nana eto fu me vi, me la lamniti de ka, eye koko pefe, etu fafa globe. Blonebe, e yi ae si le afi. Azon, bala me globe, enyo, atengwa va jefan, globe, gake no vien ngutu mprana, mena, nyele nufom le ngalangu, alowa, mebe, en amega, enye me globe ameo, ele me fa, glonabe, nubu puo, sibe, jinozo wo, ble, ble, mamot, ble, etwe wo, mamot wo, bong, wo tofufo, ble, etwe wo, Me globe atengwa nyema. E globe, no vingu tuprana. Yele nu fom le pedochi, si le nyala menu. Ne nu vong le afi la, e kema jojome nu fwa, e lepe e yahana no afi. Eye me globe apeto yesu. We globe, migabuta mele nu si miyaglon. Ne miyedo amen kumelangu o. E labena, watwe anambi le gafofo machi. Afeto, nuka maglon. E globe, glonebe, ele afi. Nene matututu abe ale si mekpona ngute gawo le nye glokpe jiene. E globe, ele afi. E si nye menye afi ka e o. E globe, afi ka. E ye afi goha ma, susu ipola. E globe, e ye enye dala. E ye enye nusi wenye la tututu e labena. Me ganye la fone aso o. O fofide. E ye, wozo e fofodo chi. Hena efe agben keke mamle wo. Elle afi, esi asogbea. Eye kokoko le nu wana man si wo wome la. Nu voma, gak poto le do wome le nyon wangu. Sigbe ngutu fe, ame wonu si le, nenema. Afi me, wole vivi se sepe nono mama me. Ble nuo, le esi me se se lame va echi. Si pe wu de siya de si ngutu atengwa wone. Ma totere afi siya e la bena mye la ame hati jakala dume. Ma kwa ngutu adewo, ma... Nyeva fonu le engu tou. Meto nye jajokba le wo. Kata klen wo keng dare afi tututu. Le nye ndru si me fiki la. Eye de mejibe ma rive na miengdi siya. De mejibe ma honke kabilbo la le. Esya me gake makpa fifi ya le esya gboglome. Esya nye nye hame de deto. Menye nye hame o.
Aleha swe si hodinye se. Heje yonye me. Esi anye oto. Nyitola. Esi menye bene me glona nena mi. Elebe wava anye. Ele apeto glo esi. Dekema ameti ngongula wa bale si wode fia mwene. Kake apeto ma wu. Luka maglona fufo fe siya. Mavakpo kakala wu. Mutuwa ava nwanye de akpata me. Lekeke nukle afibu bude siya de. Dema dasile enwa. Nyonwo, ya majo le sronye ngutu kwa, muka mawo. Maglobe, apeto, muka mawo. Nane glona mbe, heyide toji afima, na mafonu nao. Eye, si menotu aji le afima la, nye menyebe le tuk sonda la, amawo le ekpom o.
But even the teachers call the children.
Gake gohan, nufya la wo yode vioto, vinyen yonu viswe la kple amawo. So, suku kwa ome, ke globe, mikpo tuaji afimada, alilikwade sife kpokome, le abetu ghe ene, le yame afima le yeyim, le didimva, le yame yim, ke gale didimva, ma ufengu tiko kwe. Afeno Evan, ele afisia, Roni, ele afisia, megbovato amigira fe, le kakwe siya siye le, amigira fe la, le Evan fe, amigira fe si le afima. Ke afima nyanu si de kakwi adibe ya glola ele nye alonu e globe no vingu tu brana en no tomaji la afima da mmenye nene mawa. Me globe, muka adibe ya glo, Roni. Oh, nikuya. Be makpo nu si wage wala. Zigede la nana o chona. Nime wone o. Makblo ona me o o. Ezu, mwenye be, miekpone o chona sobo ale gbegbe. Emma nkuna mi mikuya. Deko, nime glone na me o. Maglobe Roni, muka etipe, eglobe, matengwato afisi tututu enola efyao. Eglobe, meyo dada eye nye titrede afsima, kekpo alilipo masi to ede yame afsima, leji yim, leji dim. Maglobe, elebe wanye novingu tubrana ye no anyide afsiade le afsima, emala, mawye no nufumni. Eye dublipo la, ame okpo esya. Lenkeke deji, sikike meko, eye alilipo adeke me likro. Ple, alilipo gansya si, le abe to ene to de afsima, le di dim abe fudi ene, ke gatro le yim, le kekem.
Friend,
Honyo, ke aso mele nubum, nyatengu achwa to esi achi, ema yimeye wo denu si afsiam, le, nu si gloge malafi siya aso, miga da esi afu o.
Now I'm speaking to our
aso mele nubum na miya yome che lao de de, amesi wo che nye klekbe da si siya yome de de, menye ego do towo o.
Bear me record this before God.
Miki da sen nam le ma unkume, na hatuto siya de de ko. Azo miye kwa miyano kyo le chakachaka siya me, le ma unu so srope gomade de barata, esi ale tefea. Eya ta ye mignon wo mi de sron si efe, eye mingu tuwa ha, le ma unu so srope gomade de barata.
Now I want to show you something that he told me.
Azo me dibe mato nane fsiya mi, esi eya glon nam.
And if God our creator,
ene ma wo mia wola wo bia ba bia sia asima wo no anyi donchi afi Yesu Kristo.
And when his delivering prophet came,
eye asima fe nya glorila si de amawo Mose va Egypte be ya klo si wo to kwe toto Egypte akplo wo yingbe dodo nyi gbanchi la.
And Jesus said here that Moses seen the people in this
hey,
nation.
Yesu blole afi sia bena Mose po amawo le nono masia me kena gbe gbale wo ela bena nono me ano ale si wo no la
Mose
kede sia togbe ngu ale be e de mona wo
God permitted Moses that
ma wo de mona Mose nya glodi la ma si wo dodo de tukola be wona wo gbe gbale sia.
And in 1 Corinthians,
iye le Korinte to gbanto ta ta adreliame tukuye felia plevia tolia len babla yeyame nya glondila paulo amesi dogo numakel hamiame
and spoke this
hefonu alia
be
esiala nye menya afeto o
because
of the force condition le srongbegbe fe nono me ota menno nene male gomejejame o. Gake, ode efe mona Mose. Eye, mawuta aside efe. Jojo enye nyechi. Eye, Paulo han kwa chena. Esi mawo kwa efe hamela. Lenono mamame.
Now, Azo, mi te jesi esia be nye nyatefe, eye mi hoye jise be eto ma ugbo, eye do efe aliliko fe kpedro chi uti, ple, efe kpeda si si fana mbadro keke afisye la. De ma wu le to si a chi ma demona mbem, ma wonu ma ke wwa, be ma demona mi be, mi a yele nono ma sime mi le lame. Ke mi gawe aso o mi khayi kle mi asro o eye mi no anyi le muti ba fame el labena gapopo la gogo afeto la fe vava tu afe eyi me le mi sibe mi de nu sia o mati to tito o mi gati ko be ya gawe akau me le nu fom na nge fupo pela de deko ya ke le mi de so la eye maudi da senam le sia muti le tolaji bana Matemo agblo asia gbogbo mede de fie lenu trenu adria wo fofu ta ke asia nge nyapese le mawu fanyame de asiwo wayi ale siwo le eye waga wonu fo aso o menon ne male goma jejame o asia le tepe menon ne ma o eye manon ne ma ha lenu o ga kele gbepe nono ma o me abe mawu subola Nye ma yodo kinye be efe nye glodila o gake me kwe se da wohi ne omen tomde emata o la mele anyigba chramro di ne ne eva. Heye ta ekbe fe nono me wote la me de sena mi be nye choya nye fe afe me ple nye sno wo ason ne eli le jicho me pli la no abe pli ne mye nye mye fi wo le ma wufwe vovo me. Gake ma wuna konu ble mi na mi ne mye ga wo esi akwa kwenye ake. Ni sia nya dio be wa ka wo nu ma to gbe gbede o ni gwo le ma wo vo me azo esi mi le abe ale si mi le la ni na mi a cho azo le fi si ga popo si mi le abe le la me eye mi a free ayi Christo be yo fe je si do pala gbo afisi nu o kata anobobo ile asara esi ma po mi otro si ala afeto ma wu na yirami esi mi a do gbeda
Lord God we give you thanks We give you
praise. Apeto ma wumye da akpena wo. Ye to kafka funa wo. Wenye Yehowa gan si demona Mose. Mose, subola ma, ke nuka wakblona epe tuko. Eye ma wu, edemone ebe, wana, sronkbe gbanle.
Paul, the great apostle.
Paulo, apostolo gama si ngulo. Mbabla ye yia, abe ale si Mose ngulo kukwa enela.
Moses wrote the laws.
Mose ngulo siya wo. Ble se wo fe dowa yi.
May the prophets their words.
Ya gbadila gedewo woto ofe nyawo de eme. Gake Mose ye nglo siawo. Aye ede agbaliade fe mone. Be wo nglo sro gbagbale nawo. Lewo fe ti fe seseta.
The great Saint Paul being the writer.
Alko ke gala singen babla ye ye nglo lala. Eya tengu de nenem nyagblo bena. Melenu fom lenono mesiawo me. Nye. Menye afeto lawo. Nenemake wokale ekpe afeto mawu le fikia me fe nuwu abe ale sie mie le afisi ale mawu fe amanu vete ene esi mie nya be magatiti o nya va do nyangu le efe nkume eye be na ewo nu sogbo afeto mekade ji la mesia wo fe nkume be wo le kukugede esi amu sigbenu si to gbo wo ene Eye ebe wadi da sele afisia ekpe le amegede si ono anyi de afisia si o po jesi ma le tuata me Afisi apeto pe dola wo di vale yali me. Afisi wo vale le ma dola adria wo me. Afisi wo de nyangagla adria wo fwe de fiafsia le. Eye ma wo dola make, trode te fwe de kamake, le do de kamake ji, pesibe wo de nu siafia. Ma wo me le gedom da be ama ona yi apeme ano akpe damna ma wo be, enna ye wo ama nuveve. De kome de esi agblo apeto to mode de me. Eye de kome le ekblom to mode de me apeto. Ke na be ama ona nye akpe dala wo ale gbegbe. Ale be, wo ma ga te mu akpobe ye wo wo nuvo ma ke o. Eye, wo ma ga ti gbe de be, ye wo wo nuvo ade ke ha o. Ke bung, wo lo wo ple wo fe chi wo kata. Kweto na be fome siya wo na no chicho me. Eye, wa chi. Eye, wa ge wo fi wo le ma uvo vome. Ela bena nye gbeda sisi no nye chichi la metwe na apeto. Me wonu sikata me nya abo. Eye satana wa afuklim kwa sida gede wo. Pele alomadomadon fe gafufu gede wo. Gake aso me gbele esia apeto. De amesia wo sime be wajro eme. Eye
wa yi ano agbena wo na wa va me chiro apeto e koda le nye abota azon wo le wo asio me me dogbera be na yirawo yirata ku vi sia wa apeto si o wo tota da afisia na dole lawo kle fukpelawo na be za sia na nye kan to ke ke musa do wo pesa si ama wo wa podo yoyo na va me chiro apeto Yira mikata de du na mia yila muti ba fama a jochi anno aseye choma la bana nuwa wo pe mawula fiammi sokeke ko metetia me ke dodo de mi le mia pa chakachaka simamie le me efe amanu ve ake lenke ke mamle siawo me o mawuga kle mafotola alegbegbe mie da pe na gode siatai na be mia pa chi ona kpo chi cho alegbegbe pe na nuwa pe chojura de kenaka no mia me be mia wo de nguo o Le Yesu nkome. Amen.
I love him.
Nuka uti mi alo eya mawa.
I love him because he first loved me and purchased my son.
Leg blonde if you na now, so for a second, come on. A singer, a messy old clone, but that is Yado, the dead talk. Oh, that Gilemia Chama, Meglonga Tepala Nami, I let a photoglo a sea, Le Mocatanji. As on Minamia Toy and Yakomia for a sochi, as Minamia Gachiakebe, Melone, Melone, Devraman Vavata, Melone, Devran Blanipota, Melone, Devrinalata, Ke a photo lapenga. Vanang a glody law.
Come on, brother.
Va afi, novingutu. Yeji.